Blog Talk Radio.
Ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kugera kwa gahindura cy'ibiganiro nange mukubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Radio itahuka turi kuwa gatanu tariki 6 z'ukwezi kwa 9 cyangwa se ukwezi kwa Nzeri mwaka 2021. Uyu akaba ari umwanya w'ikiganiro cyanyu, ikiganiro igihe n'iki, aho turubuga abakunzi ba Radio itahuka ndetse n'abatumirwa bacu kugira ngo batuganirize ku byatuma igihugu cyacu kijya imbere, igihugu cyacu kiva mu bubi kigenda kigana mu bwiza. Ubwo rero umugambi ni wa wundi nyine, naho ngaho ni kuri uwo murongo turi bukomerezeho kuri uyu mugoroba mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero twagiye mu kuvuga ngo ubwiyunge bwatwawe macuri, va ku giti dore umuntu, menya umurongo wa Arendt. Twongeye rero kubasuzanya nyine amahoro y'Imana aho muri hose hirya no hino ku isi, kandi twizera ko Nyagasani akomeje kuba mu ruhande rwanyu. Reka kandi dutangire twihanganisha Abanyarwanda bagize ibyago muri iyi minsi ishize. Mwese ntawe dusize inyuma, tubaragije Imana ngo ikomeze ibakomeze muri bigoye murimo ubwo turimo turatekereza cyane muri iminsi turimo turatekereza cyane abakunzi ba muzika mu gihugu cy'u Rwanda aho twatakaje umusore wari ukiri muto cyane Jay Polly wari ufite imyaka 33 akaba yari umuhanzi w'injyana ya rap wari ukunzwe cyane n'urubyiruko ubwo rero yapfuye nyine yaguye muri gereza ya Kigali ya Mageragere akaba ari ibintu bibabaje cyane kuko siwe wa mbere ukuye muri iriya gereza igihe kikaba kigeze kugira ngo abashinzwe gucunga iriya gereza nabo bajye babazwa impfu nk'izi ngizi kuko ntabwo byumvikana reka rero twihanganishe abakunzi ba Jay Polly abo mu muryango we mukomeze mwihangane iby'isi niko bigenda ubwo rero ni ugukomeza kumusabira kubizera Imana kumusabira kuri Nyagasani ku ngingo zacu z'uyu mugoroba rero ku ngingo ya mbere turi buganire ku bwiyunge bw'abanyarwanda bwatwawe macuri na leta y'agatsiko umuyobozi wa minisiteri nshya y'ubwiyunge aje gushimangira uwo murongo wo gutandukanya abanyarwanda mu ihuriro nyarwanda rero tubafitiye ibisubizo abatumirwa bacu bari buze kubaganiriza bababwire uko mu ihuriro nyarwanda babona ikibazo cy'ubwiyunge cyari gikwiye kumera twarabivuze reka tubisubiremo abanyarwanda bapfunyikiwe amazi na FPR ikizwe gahunda mbaturabukungu cyari kitezwe na benshi cyaje kuba gahunda nditurabukungu nk'uko bigaragazwa n'abanyarwanda benshi bakomeje gutaka ubukene ibigo by'ubucuruzi bigera kuri 27 byandikiye RDB ibaruwa isaba ko byasibwa mu bitabo by'abashoramari mu Rwanda kuko bitagishoboye gukorera mu Rwanda niki ibi bishushanya turaza kubiganira hamwe n'umwe mu batumirwa bacu b'uyu mugoroba hamaze kuba ikimeze nk'umuco ko ingabo z'u Rwanda zizajya zisabwa kwivanga mu midugararo ibera mu bindi bihugu ibi akaba ari ubucuruzi bw'ubundi bwoko ariko se ubundi mu birebana n'ingufu za gisirikare ubundi u Rwanda ruhagaze he muri Afrika turibuze kubiganiraho aho naho turibuze kureba niba nta gipindi abanyarwanda baba baterwa babwirwa ko ingabo zabo ari akataraboneka mwese rero muratumiwe muri kino kiganiro ubwo ntatinze reka ndebe ko abatumirwa bacu bageze muri studio ubwo batarahagira banabasaba gakanda rimwe reka mpere ku muvandimwe Cedric mwamutwumva ngo musuhuze abakunzi baradiyitaka kuri uyu mugoroba
halo muranyumva
ndakumva neza gatanu kuri gatanu ijambo ni ryawe
murakoze ndabasuhuje umuyobozi w'ikiganiro ndasuhuje na wasirije abari kuri tekinike abandi turi kumwe mu kiganiro n'abanyarwanda bari kutwumva n'abazatwumva mu minsi iri imbere ndabashimiye kandi ndanezerewe kuba ndi kumwe namwe
urakoze cyane natwe turanezerewe kuba waje kudufasha muri kino kiganiro ngira ngo ni iby'agaciro nzi neza ko ufite ibitekerezo biza kugira icyo byungura abanyarwanda kuri uyu mugoroba wakoze rero kwitabira n'ijambo bwana Denis Serugendo
urakoze cyane Axel uri kunyumva
ndakumva neza urasa nk'uvugira kure cyakoraho gatoya
okay. Urakoze cyane nizere ko none uri kunyumva cyangwa se
ubu ndakumva neza
urakoze kuba wantumiye nagira ngo ntangire ngusuhuza nsuhuze na mugenzi wanjye Cedric nsuhuze n'abandi tuza kuba turi kumwe mu kiganiro abatanga ibitekerezo abatwumva abumva ikinyarwanda n'abazatwumva bose nkaba mbasuhuje kandi mbifurije amahoro aturuka ku Mana urakoze cyane
urakoze cyane nawe amahoro aturuka ku Mana bane nawe kandi reka tugushimire kuba waje kwitabira kino kiganiro kudusangiza ibitekerezo byawe byiza reka duhe ijambo mukuru wacu Bwana Ali Abdul Karim wa salamu alaikum Bwana Ali mwamutwumva ndatekereza ariko Bwana Ali ashobora kuba ari kuri mute ntabwo turi kubasha kumwumva ariko ndamubona muri studio Bwana Ali mwamutwumva
Maxine Uranyumva?
Ubu ndakumvishe none ariko mbere ntabwo twakumvaga uraho urakomeye.
Yego yego ariko umusalamu rahmatullahi wa barakatuh nyina wakumvaga sinzi mvu utanyumvaga. Tumeze neza mwakoze cyane. Wakoze kubateguye kino kiganiro ngushimire cyane. Mbonera umwanya usuhuza Comrade Cedric namushimira nawe kuba yaje kukitabira na Comrade Denis Serugendo nawe kuba yaje kukitabira ariko nabashimire yuko kuwa gatanu w'igishize aho twese twembi njye na FMAC tutabonetse bashoboye kuhatubera bona Patrick bagatanga n'ikiganiro cyiza ndabibashimira cyane ariko bashimiye n'ibiganiro bamaze iminsi batanga byiza urabona ni byiza iyo ubonye abantu b'urubyiruko baza bagasobanura ibintu neza kandi bakitanga muri domaine zabo bafitemo uburambe cyangwa bafitemo expertise ndabibashimira cyane binagaragariza rero yuko ihuriro rifite abayobozi b'ingeri zose ntabwo ari ukuvuga ngo bafite twebwe tutangiye dukuze ariko uru ni urubyiruko bamwe baragize n'imyaka 30 abandi baragize n'imyaka 40 so turabashimira cyane nkashimira rero na Comrade Epimac nawe nzi yuko yamaze kugeraho nkashimira n'abanyarwanda bose bagumye inkunga raditahuka n'abagenzi banyu bose bwana Axel baza gutanga ibitekerezo batunganya ibiganiro byose turabashimira cyane nkasuhuza rero abanyarwanda bose badukurikiye nonaha n'abazadukurikira by'umwihariko nkaha inda intashyo bagenzi bacu bo mu ihuriro nyarwanda nihanganisha abagize ibyago nkaboneraho umwanya wo kunamira na mama w'intwari yacu Colonel Patrick Karegeya waherekejwe uyu munsi ubwo Imana imwakire mubayo hanyuma na bagenzi bacu n'abandi babagize ibizazane Imana ibakire mu bwami bwayo urakoze cyane bwana Axel
urakoze ari wowe bwana Ali Abdul Karim no kwibuka umubyeyi w'intwari yacu Patrick Karegeya ubwo rero Imana imwakire mubaye mwiruko ridashira reka rero nk'uko bimenyerewe muri kino kiganiro dutanga izisengesho ntabwo bwana FMAC ntabasha kumubona muri studio ariko ahaza kuzira turamuha ikaze mugihe rero tukimutegereje mureke duce bugufi dusenga Imana kuri uyu mugoroba rero nk'uko mwabyumvishe turi buganire ku ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge iyi ngingo rero akaba yari ku mutima cyane uwo twita umutagatifu wacu Kizito Mihigo akaba ari ikintu yarashyize ku mutima cyane yari akomeye ndetse tutanashidikanya kuvuga ko yazize kwitangira ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda ubwo rero ndagira ngo kuri uyu mugoroba twifashishe indirimbo ye amagambo yo mu ndirimbo ye ariko mu by'ukuri agize isengesho kuko burya mu buryo bw'ubuhanzi umuntu ashobora kuririmba ariko anasenga kandi mu bagatolika hari umutagatifu witwa umutagatifu Augustine ni wavuze ngo iyo uririmbye ubusenze kabiri reka rero tuze dutega amatwi ya magambo agize iyi ndirimbo ye inuma nk'uko mubizi inuma mu buryo bw'umwuka ishushanya roho mutagatifu kisoma ihigo rero mu kwifuza ku gihugu cy'u Rwanda cyagira amahoro cyagira ubumwe n'ubwiyunge yahimbye iyi ndirimbo nziza cyane indirimbo inuma agira ngo rero tuce bugufi hanyuma twumva amagambo yagize ariko reka dutangirire kuri dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogire hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru funguro dutunga uruduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga inuma y'ubushake bwo kwiyunga iyo numa niyo nziza niyo dukeneye inuma y'umutuzo n'ubutabera inuma y'ubuhanga n'ubushishozi inuma y'umurava mu murimo udutunze iyo numa niyo nziza niyo dukeneye wanuma we ngwino wanuma we ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze ibaba ryayo rya mbere risa n'amaraso ibaba ryayo rya kabiri ni nk'amazi umutwe wayo usa n'umukororombya iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse iguruka iririmba ubudahemuka iguruka ibyina kubaho no kubana intero yayo niyo ubutagoma iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse wanuma we ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye kwemera wanuma we ngwino uduherekeze mu nzira y'urukundo igana Imana mu ndema y'umutuzo igana amahoro mu ngabire yo kwicisha bugufi by'ingenzi iyo numa niyo ikunda gukora icyarire yisasira imigenzo y'ubudatenguha ikiyorosa isengesho ry'ibisingizo igoboka abahanzi batakigira inganzo iyo numa niyo nziza niyo dukeneye wanuma we ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye kwemera wanuma we ngwino duherekeze hariho abayikunda batazi ko ariyo bamara kuyitahura bakemera bagasangiza Imana umutware wa roho iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse bavuga indimi zose mu bihugu ibihumbi batanga ubuhamya bashize amanga bavugisha ukuri kutagira ikizinga iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse wanuma yo ngwino twibanire wanuma yo ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye kwemera wanuma we ngwino duherekeze hahirwa umuntu urota kumera nk'inuma akifuza kuguruka atanga amahoro hahirwa utuye mu cyari cy'urukundo iyo numa niyo nziza niyo dukeneye nge nzaririmba iteka imbabazi mu bantu nge nzaririmba iteka impuhwe ziyaduhanze yarangiza ikamanuka ikaza kudupfira iyo numa niyo nziza niyo nge nimitse wanuma we ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye kwemera wanuma we ngwino duherekeze wanuma we ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye kwemera wanuma we ngwino duherekeze wanuma we ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma we ngwino duhamye kwemera wanuma we ngwino uduherekeze amen ngiryo rero isengesho ryacu ry'uyu mugoroba twisunze mutagatifu Kizito Mihigo kugira ngo ahari adusabire kuri nyagasani iki kibazo cy'ubwiyunge cyabaye agatereranzamba ari nacyo tugiye kuganiraho muri kino kiganiro abanyarwanda bagira umutima utuje wo gukundana no kubana kugira ngo turebe ko twakibonera umutima ze abantu babeho mu mutuzo reka rero dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba mugenzi wacu ntabwo ndamubona bwana Pimake ubwo haza kuzira turaza kureba ko twamwakira ariko reka mere kuri bwana Ali Abdul Karim mbere yuko tujya ku ngingo nateguye kuri uyu mugoroba ndabona bwana Pimake hageze reka muhe ijambo bwana Ali nkugarukeho bwana Pimake urahura komeye na mahoro
komera cyane bwana Biseru uranyumva
enda kumva neza twari twakubuza ariko Imana ishimwe urwo tukubonye ijambo ni ryawe
ibyuma byari byantengushye teknoloji ntiyoroshye ndagusuhuza bwana rero bwana Gisere nagushimiye kuba washoboye kuduhuza muri iki kiganiro ndasuhuza abakunzi b'iradiyo itahuka bose cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abayoboke b'andi mashyaka dufatanyije mu guharanira impinduramatwara iyo dukeneye mu Rwanda nk'abasuhuje cyane cyane abatwumva bari imbere mu gihugu kandi banyotewe n'impindura n'inkundura duteganya tukavanaho ubutegetsi bubi tugashyiraho ubuyobozi abanyarwanda bishimiye ubuyobozi bukorera abanyarwanda nk'abansuhuje na bagenzi banjye duhuriye muri iki kiganiro nkaba nizeye rero ko kiri bube cyiza sirituko wiragije Imana kugira ngo tugikore tuyobowe nayo urakoze bwana Xere
urakoze cyane bwana Pimake kuza kufatanya natwe muri kino kiganiro nk'uko bisanzwe Imana iguhe umugisha Bwana Ali Abdul Karim, mbere yuko twinjira mu ngingo nateguye z'uyu mugoroba ndagira ngo mwubaze ikibazo ku ngingo twaganiriye ho gushize rwenda we ntago wagize umwanya wo kwitanga ibitekerezo. Mu minsi ishize wabonye ko Perezida Kagame yagize ibyo avugurura muri guverinoma ye, ashyiraho mu minisitiri mushya ushinzwe ubwiyunge, hanyuma anakuraho umugabo witwa Johnson Businge wari umaze imyaka 8 muri minisiteri y'ubutabera. Ndagira ngo abari uwo ngubu nkubazaho, iyi myaka 8 Businge yamaze muri minisiteri y'ubutabera urabona ari iki yagejeje ku Banyarwanda, urabona ari murage ki asize, urabona ari iki uzamusimbura azaza yubakiraho? Ijambo rirya mu magambo avunaguye.
Komore Daxeri, uranyumva neza?
Ndakumva.
Urakoze cyane. Mbaje ibintu bitoroshye ariko mu magambo make. Uriya Businge yaje ajya mu mwanya wa Bwana Karugarama. Karugarama we n'ubundi twe abari muri FPL tuva Uganda, we yarasanzwe ari umuroya practicing, we rero akaba yari nyine mu bantu b'abakada banyabo bari mu kureba yuko impindura yabaho. Ubwo rero urumva we ibyo yakoraga, iba wibuka n'ikiganiro yigeze gutanga kuri BBC, I think bamubajije bati ubona mute ko mwakongera yuko mwakorana na General Kayumba ibiki, aravuga ati ni umukada, ni umuntu wakoreye ihuriro cyane, wakoreye FPL cyane, yaza tukumvikana, abakada barakosa akaba yagira ibyo bintu. Rero buriya nibyo byatumye, ni bimwe mu byatumye agira ibibazo, uretse yuko hari n'ikindi yaje gushimangira. Ndavuga Karugarama ku cyerekeye constitution ko yari yarateguwe, yo kuvuga ngo manda ntabwo zigomba kurenga ebyiri. Ibintu bya manda ebyiri ni ibintu n'ubundi na mbere na FPL bavugaga yuko ari cyo kibazo umuyobozi agomba kujyaho tegeka igihe ntarengwa yavaho akajyaho n'abandi kugira ngo ntazabeho kamara. Uzi ko basekaga yuko General Habyarimana yari atinzeho, yari yarifatiye umuvoma ye emerende n'ibiki byose n'igihugu gisa nkaho nta wundi muyobozi cyagira. Ibyo rero biza kumuviramo ikibazo, ariko na biriya urende byari bimufitiyeho icyo kibazo, so biriya nabyo bimuviraho ikibazo. Bagombaga rero kuzana umuntu uzaza, kuko ubwo FPL yari imaze kudisayidinga yuko Kagame yari amaze gufata icyemezo yuko ubu igisigaye ari uguhitana abantu, agashaka rero umuntu uzaza kugira ngo abihindure nk'aho bigiye mu mategeko bigize ibiki ibyo bintu byose. Niho rero waboneye bazanye Businge aza ari umukozi. Businge ubusanzwe muri Uganda ntabwo yari muri mu bakada cyane, kuko we n'amategeko ntabwo yakoraga, yakoze muri Uganda Airlines, arangije universite, yarangije Makerere nawe yize amategeko, ariko ntabwo iyo waba gutatsinze cyane neza muri Uganda wajyaga ntabwo wakoraga iyo profession y'amategeko. Yashakaga abantu bize cyane b'abahanga bari buhite bajya muri za kabine cyangwa Leta ikabafata bakajya bakaba state attorneys. Wari yagiye gukora muri Uganda Airlines, ubanza yarakoraga Entebbe muri warehouse ya Uganda Airlines. So urumva rero profession ntiyayikurikije, ariko no mu gukotana ntabwo yakotanye nk'uko abandi babikoze ubuntu bwe Karugarama. Ubwo urumva ni babandi ba Rutema Yeze babaje kugira ngo bakore iki, baze bajye mu bintu. Cyazi kumukiza rero ni uko yagize mukuru we Denesi wagiye mu gisirikare akagira n'undi murumuna we I think witwa Kwikiriza, Major Kwikiriza, umwe wabaye mu babanje kuba bakajorite ba Kagame yirukanye mu gisirikare nabi. ubwo rero nababoneraho chance yo kugenda buhoro buhoro aza kuza kugira bamuha rero ku kazi ko kuba Minister wa Justice. Bwana Kiseri n'abadukurikiye, icyo abanyarwanda benshi batazi ni ibanga riri muri ya Minister ya Justice. Iyo Minister ya Justice ni nka Minister ya Education, ni nka Minister ya Agriculture, ni ministries zirimo amafaranga menshi 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 cyane, kuko ibihugu bivuga biti iki gihugu cyatangiriye habi, nta mategeko ahari, kandi igihugu dushango kigendere mu mategeko, kibe nka modo mbese kigira ibiki. So bya bihugu nka for example igihugu kizwi cyane gishyiramo amafaranga menshi cyane, byo bizwi ku mugaragaro n'u Buholandi busukamo amafaranga, bwubatse ibintu byose, ukora ibyo bita capacity building, kujya kwigisha abantu bazaza bakaba magistrate, bakaba abajaji, bakaba ibiki, babubakira ibintu, babaha stationery, babaha ibiki. Uzi ukuntu ubundi justice hand ntabwo ari abo gusa, UK, Germany, Australia, ibihugu byose, Canada, Amerika, byose bishyira amafaranga muri iriya justice. Ahantu rero hari amafaranga, Kagame agomba kuhashyira umuntu ugomba kumuha, ugomba buri kintu kibaye hari bagomba kuvanaho abantu nibura 20%. Ubwo ndavuga abasupplying ibintu. Ubanza hari igihe nigeze nkababwira, nigeze kubaho intuza, nigeze kubahaho umuntu wigeze gushyira amafaranga kugurisha, gutsindira contract yo gutanga stationery muri justice, ariko agiye kujya kuzitanga uriya mugabo usigaye ukora muri era muri East African Community, muri Parliament ya East African Community.
Uravuga Martin Ngoga?
Martin Ngoga agiye kugera mbwa tugomba kuzana utanga 20% ku bintu bya ku byo twaguhaye ayo mafaranga abajya kwa Kagame. Na Martin Ngoga yaje kubizira rero, kuko ntabwo yatanze yakwiriye gutanga. Uwo musirikare rero bisanga yaraziranye na Kabarebe, yari umukapiteni, uwo muntu wari wabonye icyo kintu yari umukapiteni wari tayarinze, yaraziranye na Kabarebe, ari umuntu wa Kabarebe, arangije ajya kuvuga ati yanze kungira, wagira ngo ni ibitugo barimo kugira, kuko abantu benshi baba batabizi. Ariko agiye kujyaho baramubwira bati ugomba kuyatanga ayo ngayo, nako baranamufungisha. Ngoga aramufungisha, ariko birangije bakabarebe babijyamo baramurekura, ariko nanone iyo kontra ntiyayibona. Ngoga rero nawe amafaranga ubanza nawe atarayasabaga, nk'uko byumva biba bisohotse bigiye hanze, bahita bamwirukana. Icyo bamwirukaniye bakabanza bakamushyira agatebe cyane, yagiye kujya muri iyo za era iba umwibuka neza avuye gatebe. Uyu rero yari arimo gukora mbere na mbere ayo mafaranga ya Kagame, arimo kuyamuha, agomba kumuha iyo kati ye muri ayo mafaranga, bakagomba yiba wenda abenshi ntabwo bari babizi, iriya Minister of Justice niho hantu hari ibyo twita ghost workers benshi cyane, kuko umushahara wabo utangwa na bino bihugu, bakandika ro abakozi ngo ni benshi cyane.
Wenda dusobanurira abatumva icyongereza, waruze ghost workers ni ukuvuga ngo abakozi baba baringa mu by'ukuri
baringa bo bashyiraho ngo dufite abakozi wenda nk'ibihumbi bitanu, kandi wenda bafite igihumbi kimwe gusa, bya bihumbi bine byose akaba ari amafaranga bashikura bagatwara ntuza. Ibyo rero ntuza niwe uwo Businge n'uwakoraga ibyo ngibyo, Karugarama ntabwo yashobora kubikora, wenda nawe bamukoreshejeho bikeya, ariko we ntabwo yabyemeragamo, yari umuntu babandi bavuga bati ngomba gukora ibintu bizima. Ikindi ni uko nyine bamuzanye baje gutangira kwica abantu. Uribuka yuko akiza aribwo bahise bica intwari yacu Patrick Karegeya, aribwo banashaka kwiyitana Kayumba, bategereje ngo nibizamuka za court cases cyangwa ibiki bazamenye ukuntu babyifatamo, bazamenye ukuntu babivuga. Uribuka yuko igihe yaziye aricyo nicyo gihe bahinduye iriya tegeko ry'amataka, none rikajya mu bikorwa, kwambura abantu ubutaka bwose mu gihugu. Ubutaka bwose buba nk'ubwa Kagame, kuko Kagame niwe wabaye u Rwanda, niwe wabaye leta, Kagame niwe wabaye buri kintu cyose, niwe ugomba kubyemera rero. ariko n'ikindi bamuzana uribuka ariko nakubwiye nti Karugarama we yari yavuze ngo ntabwo bazahindura constitution bamuzana aho ugomba kuyihindura agomba kubipasinga akanamekinga ashobora ngo birabaye byarabaye rero uribuka Kagame amucyurira ngo wowe ngo businge wewe uhora ujya mu East African Community ngo ayo mafaranga yose utanga ngo ibyo bintu bigomba guhagarara mu mafaranga murimo gutanga nayiki ariko yabaga agiye kujya kuburana no kuyobya ibyo bintu icyo cyabaga kibatwayeyo Bwana Kiseri uyu mugabo rero yaje kugira ibyago ukuntu yahandurinze iyi kesi ya Rusesabagina Kagame yari azi yuko izagenda flawless Kagame rero uburyo yakosheje ntago we ari ukosa hagomba kugira umuntu ukora iki ubigiramo ibibazo pressure rero barimo kumushyiraho y'urubanza n'ibiki byose uribuka ibyo bazanye no kurara igezira ngo batekinike bikanga ubwo bagatuma binagaragara noneho yemera ngo nitwe twishyuye indege ubundi Kagame yarashaka ngo babuzabuze bigire bitya byose byatumye agomba kugenda kuko n'umwe abivuze twabivuze hano kuri radita ariko we byarangiye agomba kwirukanwa ntabwo Kagame yagomba kumwirukana bikira aho ngaho kuko yari kubavuze ngo yakurikije ibyacu kandi agomba guhisha yuko adagomba kugaragaza ngo ibyo twavuze niko byagenze akenshi uzi ko atari ko babigira nituza kugera no kuri kira kintu cy'ubumwe n'ubwiyunge iriya minisiteri naho turaza kubyerekana yuko ibyo tuba twavuze bo barabibona wa mugani w'abantu bavuga ngo bakopa ibyo mwavuze bakabigira bashaka rero ukuntu bamwirukana ariko arabibika ahubwo icyabayeho cyari byagenze bite nuko kuva icyo gihe Businge ubundi kuko ariwe minisitiri wa justice burya minisitiri wa justice niyitegeka iriya Rwanda Investigation Bureau ikanategeka na police mbese enforcement law enforcement ubundi iri andabariya actually na ntuza kuva bavana internal affairs byagiye muri justice ubundi amanama ya iyo wita interdisciplinary y'ibishinzwe iyo law enforcement yaberaga muri minister of justice uriya Businge niwe wayoboraga ibyo rero byaje guhinduka kuva cya gihe amaze gukora iskando Kagame abonye yuko pressure yaje kucyo yataduhaye ubwenge kucyo wabihandurinze nabi ngo ujye kubitunganya uzagafu zari zimaze kuza habanje umuvugizi wa RIB avuga uko bafashe Rusesabagina habaho kumutsindagiraho bariya babaroya bahaye Rusesabagina habaho gutunganya ukuntu ngo ajya kujya kuvugana na New York Times abaho ibiki biriya bintu byose hagombaga kuba umuntu wishyura kuko bitagenze nk'uko babishakaga Businge rero bonafatirwa n'umucyo no kuri televiziyo arivugurura bamugaragaza arimo kugira ibintu of course kaba kamubayeho aho kugira rero ngo noneho yamanama yakoraga yamanama yabaga arimo polisi yabaga arimo bari abaribu yabaga arimo abagereza yabaga arimo n'abandi bicanyi babo cyangwa bapanga ukuntu bari bukimanza bajyaje bari budetamininga imanza amanama bagiraga na badani munyuza aribo bajya kwa Businge byarahindutse noneho Businge abari utangira kujya reportinga kwa Dani iki gihe cyose kuva cya gihe ubanza byarabaye mu kwezi kwa kane kwa gatanu ya reportingaga kwa nde igihe cyari gezira ya reportingaga kwa Dani munyuza iyo utangiye kuripotinga kwa Dan Munyuza rero
kandi ubwo uri kuvuga ngo ministri kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe neza ibyo bintu uko ndumva biremereye uri kuvuga ngo ministri w'ubutabera wari ministri w'ubutabera Johnson Businge yajyaga gutanga ibisobanuro ku mukuru wa polisi ariwe Dan Munyuza kandi kuri uwo Dan Munyuza mu buryo bwa structure ubundi ayoborwa na ministri w'ubutabera
cyane gihe ubundi polisi iyoborwa na ministri w'ubutabera kuko internal affairs bayikuyeho ahita ajya mu butabera birahinduka rero atangira kujya reportinga ubwo nyine baramukurikiranaga bamubaza ibintu ariko uko byari bimeze ntabwo yajyaga yo gusa buriya yabaga agiye kugira ngo bamakinge sure ngo amabangazi yose nibagiye ntazasohoka ngo ayavuge ibicyo agize byose ntazabigira kuko yakoparetinze rero bamuha ubwambasada naho ubundi yari akwiriye kwirukanwa nabi cyane kugira ngo bazavuge
ngo ibyabaye byose ni wowe wabikoze ntabwo Kagame wari wowe wakosheje abakosheje ni abangabo hacyagiye wibuka Binagwaho yasimbutse akabuza Abanyamerika kandi ari Kagame wabimubwiye Kagame akavuga ati arakora atashubije Kagame amenya ati abajyanama bamubwiye bati urabyishe ntushobora nturakira ibya agao none ugiye kugira ibya kwirukanwa muri agao none ugiye kuvuga ngo Abanyamerika ntibajye mu Rwanda urabyibuka igihe cya Ebola igihe Binagwaho yavugaga
ndabyibuka cyane
ati we ati Binagwaho arakora akatekereza nyuma ariko ubundi Kagame wari wabikoze ntabwo Binagwaho yashobora kubikora adafite uriya ntuza so andi yaende zafu nawe apenga price n'uyu rero niko byagenze ariko bamuha ibingibi icyo bamuhereye ibingibi ro kuza ahangaha nuko we ari we muntu washize imbaraga cyane mu gushaka ngo atware aba hari abantu batanu ahangaha bafungiye bashaka ngo batware kujya kuburana leta ya hano nako ntabwo ari na leta ni magistrate wa hano mukuru yavuze ati mu Rwanda nta butabera buhari ntashobora kujyayo so barambwira bati genda urangize cyakiraka ariko ari nko kugira ngo agire uruhande buri ashobora kuva ahanga bahita bamwirukana nkuko bagiye babikora abandi banzi basiza n'abandi bagiye cyangwa n'abakayunga uko babashyize muri embase kugira ngo bamekinge sho ngo barabakase muri ibintu byo mu rugo kabibayeho wibuka ibyo birimo kuba kuri Businge mukuru we Karera Denis Karera uribuka ibyamubayeho baramufunze amara iminsi irenga ibyumweru birenga ibyumweru bibiri exactly ariko Businge adashobora kuvuga kandi ari mukuru we urabyumva ariko ari ikindi gikuru cyane buriya bwana Axel Businge n'abadukurikiye Businge numwe muri the last wakwita ngo last team y'abantu bavuga biyitaga ngo bavuye igahini bakomokaga igahini uwa mbere wabo yari Patrick Mazimpaka abandi bari abarusagara abandi ni n'abandi benshi cyane bagiye bakimitwe urero ni warusigaye wenyine buriya we na Karera buriya baragiye Karera wuzi uko ari umushumba ubu bamushyizeho n'icyasha Kagame of course ni ushaka iriya banyahe ariko icyasha yagishyize kuri Kare kuri Denis Karera abantu bazi yuko ari Denis Karera ariko nawe n'umuryango we bari baza ngo ni urusyo banyubitseho abaturage baranyanga kandi ibintu atari n'ibyanjye ntazi na nyirabyo ariko ubundi iriya banyahe ushaka ruya butaka ni Kagame niyo mpamvu ubibona nka Businge yanze gufasha bariya abaturage y'abashyaka yanze kubafasha shyaka yishyura price yabyo so ni ibintu biri complicated ariko ni ibintu bikwereka yuko bihehe wayikora neza ute wakora ibiki irangika kugaragaza so Businge rero hariya bamushyize hano bamuzanye ahangaha bazi yuko hatoroshye abahaje bose barananiwe kuko hano bakurikiza amategeko wakora iki ntacyo washobora gukora uwagerageje kugira nawe ari mu manyanga yo gukorana n'abadamu barimo muka Breya n'uyu mugore wa Ntuza n'uyu mugore bakorana ngo ni ibintu bya kigore uyu mugore wa Ruhari witwa Yamima Karitana something like that uyu ambasada batwaye muri za mine
Karitanyi
uriya watwaye umwanya wa Gatare so uyu rero ubwaje ahangaha muzamumbwira si ndagura ndagena iyo niyo narizing ngwa rero so iraditauka ntabwo navuga ngo mwamwirukanye mwarabivuze ko agomba kugenda ariko Kagame ntiyagomba kubikora ko mwari mwabivuze iyo bitavuga kuri iraditauka baba baramwirukanye ararindira ariko ikindi bakoresheje umwanya kugira ngo abanze atange byose anizeze ko atazajya kuvuga ayo mabanga ari muri Minister of Justice biba amashiringi menshi amadolari n'amadolari menshi cyane Kagame yibamo ziriya miliyoni 500 ntimugire ngo ziva ahandi cyangwa biriya mubona agura amazu y'abana be n'ibiki byose n'amadege biva muri izo za ministry nkubwiye uko ari eshatu hanyuma iya kane rekabi ya defense minister ya justice irwanda rubona ifashanyo nyinshi nyinshi cyane ivuye muri ministeri minister ya agriculture na minister ya education babona amafaranga menshi cyane ya yandi direct ibyo bavuga ngo batanga muri sector support ariko barekureba bakagenda bakayakurayo umagomo make nibyo ariko sinzi iyo abandi babireberaho turindiriye ngo turebe noneho nagera aha ngaha uko azabonana n'abana ba General Rusagara kuko General Rusagara none umunyagahini abikubwiye ni abantu bari baziranye cyane bari close ndinze ukuntu azabonana n'abana be cyangwa se iba nawe azabakwepa ndinze ukuntu nanjye ninzabona chance uko nzahura nawe nkamureba mu jisho nkamubaza ukuntu babaye imbwa urakoze cyane
wari ukwiye kuzajya kumwakira ahubwo akihagera bwana ri
nimbimenya nzajyayo n'ubundi n'abandi njyayo nkabonana nawe uwitwa Garuki Cyuma Nkurunziza nigeze guhura nawe ariko abari ugira isoni ariko sindeye impamvu babagira isoni ko n'abagabo baba barakoze ibintu babicyuzinze iyo ubisayinze gusavinga leta nk'iriya ugomba kubikomeramo nyine ukamwara kuko twebwe tuzi icyo FPR yari ihagarariye ariko ubu abasavinga Kagame ntibavuga ngo barasavinga FPR w'igino ya FPR ya Rwigema n'abandi urakoze
urakoze cyane Bwana Ali Abdulkarim kutubwira ayo makuru menshi ntabwo twari tuyazi ndaza kugarukaho mu kanya kuko ubu tugiye gutangira noneho ibyo twateguye ku ngingo yacu y'umunsi kandi ibintu bikomeye cyane z'agaciro gakomeye ku Banyarwanda nk'uko mwabibonye rero ku itariki hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2021 nibwo hashyizweho minisiteri nshya yitswe ngo ni iy'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu witwa rero uriya mugabo wayoboraga CNRG akaba ari we Bizimana Jean Damascene akaba ari we wahawe kuyobora iyo minisiteri ibintu bitavuzweho rumwe n'abanyarwanda benshi kubera amateka ye nyine azwi muri kiriya kigo yayoboraga cya CNRG abantu bakabibaza ubwiyunge uyu mugabo azazana abanyarwanda benshi bakamushaka bakabubura ariko mu byatangiye gukorwa n'iyi minisiteri ikimara kujyaho nuko hatangiye gutumizwa abantu bamwe na bamwe harimo abanyamakuru n'abandi bagerageza gutanga ibitekerezo byabo mu Rwanda batangiye guhamagazwa n'iyi minisiteri kugira ngo ngo ibagire inama y'umurongo bagomba gukoreramo y'uburyo bagomba ibitekerezo bagomba kugira bamwe barashinjwa ngo guhembera ingengabitekerezo ya jenoside icyo kintu rero mu by'ukuri basa nk'abashatse kugikopera mu ihuriro nyarwanda ariko bagikopera amacuri ndagira ngo mpere wenda kuri Bwana Epimake nta mushobora Bwana Epimake iyi minisiteri twize kuyiganiraho bakimara kuvuga ko igiyeho bashyizeho umuyobozi wayo ejo bundi bumvishe ibyo batangiye gukora ndagira ngo tubwire iyi minisiteri ni musaruro ki abanyarwanda bakwiye kuzayitegaho Bwana Epimake
urakoze Bwana Bisero uranyumva
ndakumva neza
iyi minisiteri dukurikije uko FPR ikora ibintu imigambi ifitiye abanyarwanda ntabwo yigeze yihisha yo ikora ibintu ibyivuze igakora no contrary igakora ikinyuranyo cyacyo iyi minisiteri aho kuyumva ngo ni umwe bw'abanyarwanda ngo n'inshingano mboneragihugu ahubwo humvikane neza ko ari minisiteri yo kwimakaza iyezabwonko n'amacakubiri mu banyarwanda n'inshingano senyagihugu nicyo izakora nta kindi kubera ko Kagame ntabwo yigeze yihishira ngo ye kutubwira ibyo atekereza ibyo azakora yavuga ati abanyarwanda bo kurasa bo kwica ndabica bo kugabanda bagarura kugira ngo asatisfaye nimara ishwira mu kwica kariko anasigaze n'abantu bo gukora abacakarabe donko ngukuko ayoboye igihugu kuba rero yashyiramo umuntu ubwo wenda uravuga minisiteri ubwayo ariko byonyine gushyiramo umuntu w'icyangwe nkuriya Bizimana sinzi niba icyangwe ukizibwa na Kanini Jabo cya kindi biyogesha
ndakizi neza
aha uburyo iyo umuntu arinjije cyane cyangwa ari ni kigo mu mutwe burya kenshi za nerone ubwonko ntibuba bumeze nka kiriya cyangwa uko wakibonye za nerone ntabwo ziba zikoranaho neza haba harimo ibihorwa n'ibintuza ibihorwa mu nzu hagati y'izo za nerone njye mbona ariko ameze yanyibukije kera nkiri umwana ntaratangira primeri ntabwo natekerezaga numvaga umuntu uvuga ibintu by'imirarwe umuntu uvuga ibintu bidahuye umuntu w'ikigoryi agomba kuba nta nyama afite imbere mu nda wari umwenge gusa ntabwo nari nzi ibyerekeranye n'ubwonko kubera ko nari nk'umwana ntabona naragatangiye kwiga uriya mugabo yaraje agitangira kuvuga nahise nibuka uko nabitekerezaga kubera ko ari umwana babaga turi kumwe dukurikira abashumba baragiye uwo mwana yavugaga ibintu biterekeranye nkumva ko nta mutima nta bihaha nta kintu na kimwe afite mu nda n'urere yavuga mbamona ari kameze kuba Kagame ari waduhaye ari wahaye iriya minisiteri nanjye ngo ari waduhaye njyewe ntabwo ndimo ari wahaye iriya minisiteri ni ukubwira ko ubumwe bw'abanyarwanda ni kuriya bwumva ibyo uriya mugabo avuga ingengabitekerezo yo kwanga ubwoko yo gushimangira urwango yo kuvuga ubusa yo kuvuga mwarabivuze neza ni gute umuntu ashobora muri iki kinyejana umuntu w'umunyarwanda ashobora kujya kunenga abandi ngo simvuga ko bitavugwa ariko kujya kuvuga ironda koko mu byerekeranye no gutanga akazi ukabivuga kuri iyi ngoma n'ubwangwe buteye ubwoba bwa Nyagisenyi mwabisubiyemo murabivuga we na Serge ntabwo
reka wenda tugusaba dukurikiye akantu gatoya
naho bavuga ngo ibyumba ibyumba ko aho urugamba rwatangiye n'umuruhengeri ntabwo FPR yaje irimbura abaturage b'abasivile b'abahutu yaje ishaka ingabo za Habyarimana ziri ingabo za leta ikarwana nazo abaturage bagashyiraho uburyo bwo kubarinda imirwano kugira ngo itabageraho zone tampo ariko no kubashyira mu nkambi kubahungisha imirwano no muri Kongo niko byagenze na mupenzi yahoze avuga leta y'u Rwanda yohereje indege zikajya gushaka impunzi aho bari kugeza za Kisangani za Mbandaka za Tingitingi waba ushaka gukora jenoside abantu ukohereza indege zijya kubacyura kugeza na Congo Brazzaville na Gabon aya bantu bashinyagura bajye babireka naho bavuga ngo byumba
nguwo rero nguwo ho bwana
Bizimana wakomeza umuntu utinyuka akavuga nk'ibyo ngibyo ubwo se urumva hari inyama y'umutima agira mu koko imbere mu mubiri we ubwonko bwe bukora neza izo za dogitora bavugane kuba ari uwo rero Kagame ashobora gutanga ngo agiye kuyobora iyo minisiteri birumvikanisha neza icyo agambiriye icyo kuvuga tubwira tuvuga ubumwe n'ubwiyunge tuba tubivuga tubivanye ku mutima iyo tuvuga ko umunsi tuzaba tumaze kuvanaho kariya gatsiko gapfukamiye rubanda kabafatiye inkota ku ijosi ubumwe n'ubwiyunge ni ingingo yacu ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabyo hari ingamba ziri munsi y'iyo ngingo ingamba ya mbere akaba tuzashyiraho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu icyo kubwizanya ukuri ku byabaye byose byagenze bite amateka ubushize twarabivuze hari ikiganiro twabivuzemo amateka ni nk'indorerwamo ntabwo ushobora kuyahindura keretse inyuma iyo ugamije ikiri nk'uko ubuyobozi bwose abayobozi bose abategetsi bose bagiye ku Rwanda usanga biyandikira amateka uko bishakiye ubundi amateka umunsi uko bukeye uko bwije amateka ariyandika ubwayo noneho abanyamateka akaba aribo bazayandukura uko byagenze ntabwo bagomba kuyahindura bayaganisha ku gice cyabo bishakiye ngo kugira ngo aze kuba meza ubwo rero kubwizanya ukuri bizaba hehe muri mwene ka kanama komite yo kubwizanya komite y'ubumwe n'ubwiyunge yo kubwizanya ukuri nka ka kanama kabaye muri South Africa Truth and Reconciliation yo pansaga ko kitwaga ingingo ya kabiri izaba ari ugushyiraho gahunda zo kugoboka imfubyi n'abapfakazi bw'amahoro yaguriye u Rwanda nta vangura amahano yose yagwirirwa n'abyawe genocide by'ababuriya bwice n'ibyaba ubuhunzi by'abiki abo bantu bose bakava bagafashwa nta vangura ririmo atari ukuvuga ngo iriya mpfubyi ubwo ari mpfubyi y'umututsi niyo tujya gufasha gusa ariko iriya mpfubyi y'umuhutu yo ubwo ni ntabwo ari mpfubyi ibyo bintu ntabwo bigomba kubaho ntabwo waba wunga abanyarwanda ntabwo waba ushaka ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda ngo ufashe bamwe utoneshe bamwe utoneka abandi ntabwo bibaho ingingo ya gatatu izaba ari ugushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri amateka agomba kwigishwa bwana Gisele ushobora kumva ushobora abantu ni gute FPR ushobora gusobanurira abantu ko mu mashuri hatigishwa amateka y'u Rwanda ahubwo haba harimo kwigishwa icengezamatwara rya FPR gusa ariko nta mateka nyakuri kugira ngo ata abantu bataza kumenya ukuri ingamba ya kane izaba ari ugushyiraho uburyo bwo kwigisha abato n'abakuru bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari ibintu bigomba kuvuga ngo bizaba byiyumvikanishe oya hazajyaho amasantire yigisha abantu avuge arimo tubigishiriza n'ayo mateka ariko tubabwire uko ubumwe n'ubwiyunge bugenda ntiyerereka ni n'ibintu bizagenda byikora igihe cyose abaturage bazaba bashobora kwibona mu buyobozi buhari igihe cyose bazagenda bakabona ubutabera igihe ukorewe icyaha bagahantu bagikoze batarebye niba ari muri FPR niba bigize gute ibyo byose batarebye ngo bagiye kurenganya n'uyu ubumwe n'ubwiyunge buzagenda bwizana buhoro buhoro kandi uko bukeye uko bwije niko bizagenda butsimbakazwa mu banyarwanda ingamba ya gatanu izaba ari ugushyiraho ubuhanzi ubugeni n'ubukorikori buganisha ku bumwe n'ubwiyunge iyo habe ibibumbano habe indirimbo nk'iriya ya Kizito avuga ati iriya yazize iriya ndirimbo nyibutsa igisobanuro cy'urupfu ye ati abishwe na jenoside nibyo ni ngombwa tubasabire ariko n'abapfuye mu bundi buryo nabo ni abantu turabasabira ubwo nibwo bumwe n'ubwiyunge ibyo bihangano bigomba kubaho kugira ngo byesitire abantu bajye mu masangano y'imihanda babonemo ikibumbano babonemo ikibazanyo babonemo ikintu kiganisha ku bumwe n'ubwiyunge bizaba ari imibereho ya buri munsi y'abaturage naho ku byerekeranye ngo bizaba ari ngo muri bari imbonerabupfura by'u Rwanda ngo inshingano z'igihugu biriya byo ni uburyo bwo kwamamaza umuryango byo kwamamaza izina rya Kagame kubumvisha ko agomba kuba umwami kubumvisha ko n'abana be bavukanye imbuto nta kindi ari icyo ngicyo byumvikanisha ko ari gahunda ari minisiteri izaba ishinzwe kumvisha umunyarwanda ko kugira umurima we bwite atari ngombwa umurima uri mu maboko y'ubwami uri mu maboko ya nyakubahwa kanaka uri mu maboko y'umuntu uzajya acunga iby'uwo murima abanyarwanda bazajya bahumeka umwuka yabageneye abanyarwanda bata uko abishaka batange ibitambo n'icyo minisiteri ije gukora nta wundi rero wabigenza neza nari navuze ubushize nari nafoye nateye n'inzuzi navuze iriya yaba minisiteri yabambura iki ariko babonye ikigo gikumurusha Ntibizimana uriya we niwe uzabikora neza nk'uko Kagame yabiteganyije aho bizaba gutatanya kurushaho gutatanya abanyarwanda bikazarushaho kuba minisiteri y'iyozabwonko nabo by'ubumwe n'ubwiyunge byo ntabyo mbona bwana Gisele nta bizabaho ntabyo FPR ikeneye bakeneye gutatanya abanyarwanda kugira ngo babone uko bayobora imana tugira iwacu ihuriro nyarwanda rirahari turahara turabagaho twarabyemeje tugitangira kugeza mpaka tubibonye bwana Gisele twaravuze aho kugira ngo dutsindwe uru rugamba twarugwaho aho kugira ngo dutsindwe tubibone urakoze bwana Gisele
urakoze cyane nawe mu by'ukuri wunze murya abandi benshi bavuze ko uriya mugabo atari we wari ukwiye guhabwa iriya minisiteri niba kuko ari minisiteri igamije ubumwe n'ubwiyunge reka njye rero kwa bwana Denise Rugendo bwana Denise ndagira ngo mubaze mwaka w'2020 n'ubwo mwaka ushize hasohotse ubushakashatsi bwa gatanu ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda aho bwagaragaje ko ngo ikigero cy'ubwiyunge mu Banyarwanda kiri kuri 94% n'ibice 70%. Niba ari uko bimeze koko niba atari bya bintu by'itekinika byari ngombwa ko hashyirwaho minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge kwako 5% gusa kabura kugira ngo bibe 100% ku bwiyunge bw'abanyarwanda. Wowe ubitekereza iki? Ubona iyi minisiteri ubundi ije kumara iki bwana Denis Serugendo?
Urakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza, nshimire na bagenzi banjye cyane cyane atiye umaze kubivugaho. Biriya bigaragaza yuko na nyiri ukwandika biriya bipimo nawe abazi ko ari ibinyoma. Sinzi niba biriya bintu ababyemera. Kubera iki? Kubera ko ntabwo ushobora kuvuga ko igipimo kigeze kuri 94% ngo noneho nk'uko bivuze ngo ukenere ngo niyo minisiteri bigaragare koko ko icyo kibazo kigihari ari 5% kandi urumva ko uba wanasizemo ibyo bita ngo margin of error. Urumva ko probability ntabwo iyo uri gukora zira statistike ntabwo zishobora kugera ku 100%. Keretse rero ni nka birya ary'amatora ya Kagame batubwira ngo yagize 99%. Urumva ko ibyo bintu bidashoboka. Nabo kandi no gushyira iriya minisiteri urumva ko nabo ubwabo baba bari kwivuguruza. Kuko niba bigeze kuri 94%, warangiza ugashyiraho minisiteri ukabugiye za komisiyo. Noneho wangiza ukabugiye no gushyiraho na minisiteri. Urumva ko mu by'ukuri uba uri kwivuguruza ko ibyo uvuga ngo 94% atari byo. Kandi koko biriya bintu ntabwo ari byo. Ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ntabwo buragera aho ngaho. Feri ntabwo ari byo biraje ishinga. FPR ikomeza ubwayo gukomeza gucamo abanyarwanda mo ibice bibiri, amacakubiri. Uzarebe mu Rwanda buri gihe bavuga ni nk'aho bavuga ngo abacika cumi n'abandi, abo bandi ni bande? Urumva? Noneho kandi bakongera bakanatubeshya ngo ngerega ngo amoko ngo ntakiba mu Rwanda. Noneho warangiza ugakomeza kuvuga ngo abacika cumi n'abandi ngo jenoside ngo yakorewe Abatutsi, kandi wamaze kutubwira yuko nayo moko adahari. Urumva ko ibyo bintu byose aba ari ukwivuguruza, aba ari ukwinyuramo, byerekana ko ari ibinyoma, ko n'abariya baba babivuga bicaye neza bagatekereza mbere yo kuvuga, kubanza gatekereza bamenya ko nabo ibyo baba bavuga ari ikinyoma atari byo, baba bivuguruza. Kandi ko mu by'ukuri n'abanyarwanda bamaze nubwo bicecekeye kubera abenshi ubwoba n'igitutu kiba kibariho, ariko abenshi barabizi, bazi ko biriya bintu ari ibinyoma, ntibemeranya nabyo. Ni nayo mpamvu bagomba kubakoreshaho iterabwoba kugira ngo babemeze ibyo bintu. Ni ngombwa ko bagomba kubashyiraho ibintu ngo uvuze wese, uyitsamuye, ushatse kubaza ibibazo, bati ufite ingengabitekerezo ya jenoside, ufite ibi n'ibi, umuheza nguni wibiki. Kubera ko baba bazi neza yuko badashaka umuntu, kuko biyizeye bavuga bati twebwe ibyo tuvuga ni nabyo dukora, kandi ibyo tuvuga kuko ni ukuri. Ntabwo wagombye no kugira ubwoba cyangwa se gutinyisha abantu kugira ngo babe bambera nk'aho bagucanangize, babajije ibibazo, bagerageje kuvuga ukabareka bakavuga. Kuko wewe uba wiyizeye uvuga uti ngiye ibyo nababwiye nibyo, ubumwe n'ubwiyunge koko tumaze kubugeraho kuri 94%. Ibyo bintu ari byo, ntabwo wagombye gukomeza kugira buri gihe uvuga ngo ngo hari abantu bahembera, ngo hari abantu bafite ingengabitekerezo, abantu bose uri kubasomamo ingengabitekerezo. Kandi rero nanone ikikubwira ukuntu baba baninyuramo impamvu bitari byageraho, ayo macakubiri ahera hejuru, abayahembera ni bariya bakabarebe bakagama bo ngabo, bariya bantu ngo bandahire, uriya bashyizeho ngo ministre Bizimana, bariya bantu nta kuntu we wambwira yuko icyo gipimo kigezaho ubwabo abo bantu bari hejuru bagombye ahubwo gutanga umurongo no kubungabunga ubumwe n'ubwiyunge, ari nabo ahubwo bafite amacakubiri ateye ubwoba, bafite urwango ku bandi Banyarwanda bo mu bwoko badahuje nabo. Nta kintu rero njyewe icyo nkunda kubwira Abanyarwanda, impamvu ntanabitindaho nagiye mbona hari abantu bishimiye ngo bagiye ngo gushyiraho ngo minisiteri ngo burari kintu, no, FPR nta kintu tuyitezeho, igomba kuvaho kugira ngo Abanyarwanda babashe kugira ubumwe n'ubwiyunge bicare hamwe baganire bavugishanye ukuri batishishanya badafite ubwoba udake baguzwa ngo barankira ngo muri za mageragere cyangwa se ngo baraza kundasa ngo bara ngo noneho babeshye ngo niyahuje amashuka ibintu nk'ibyo icyo gihe noneho nibwo n'ubwo bumwe n'ubwiyunge buzavaho erega ntabwo ushobora kuvuga ngo abantu bagiye niba hari n'ikibatanya cyangwa n'icyo bapfa ngo bagiye kwiyunga ngo none ntibashobora kwicara ngo basase inzobe ngo bavugishe ukuri hariya mu Rwanda nta wemerewe kuvuga nta muhutu wemerewe kuvuga akarengane kamukorerwa nta muhutu wemerewe kuvuga amateka ye rega no kwemera no kuvuga n'iryo jambo ngo umuhutu ni nk'aho bitemewe none si ubwo uzabwira ko abantu bagiye ngo kwiyunga gute doko uri yagiye kongera kugarura biriya bintu byo kuvuga ngo reka ngo bajye guhungeta ngo bigishe abantu ngo gukunda Kagame babyitiranye ngo no gukunda igihugu ngo niyo RPF ye ubwo urumva ubwo ari ubumwe n'ubwiyunge ese ubwo bumwe n'ubwiyunge buzasiga abandi bantu ahantu bahanze nka buriya twagerageje urabizi munyamakuru Access kwandikira Kagame ko abanyarwanda twese yaba arimo twifuza yuko twaganira tukarangiza ibibazo twaba dufite abanyarwanda bikaba byaba n'intandaro yuko abanyarwanda dushobora gutaha ntihazongere kuba hameneka amaraso y'abanyarwanda baba bagize haba abifuza guharanira kugera ku butegetsi yaba ari abifuza gutaha mu gihugu cyabo bagakoraho za business bose babikore mu bwisanzure mu mahoro rumva bagendera ku mategeko meza yaba ari mu gihugu ibyo ngibyo yarabyanze none si ubwo bumwe n'ubwiyunge bwabaho gute udashobora no kureka n'abantu bari hanze abo bantu ugiye kwiyunga nabo ni bande ubu njyewe navuga ngo ngiye kugira ubumwe n'ubwiyunge ngo reka ngo njyewe ngo nivuganire na Akisele gusa tudafite n'icyo dupfa kubera ko ari twebwe noneho tugende twicare twiganirire twisekereye noneho tiburiya igipimo ni tugende twandike za raporo ngo igipimo kigeze kuri 94 bongere ngo ubu cyageze kuri 98 ejo niko bazakubwira ati cyarazamutseho noneho 4% n'ibyo ntibajye bavuga ngo biramanuka buri gihe bagomba kwizamura bakikiraye ibiya bintu n'ikinyoma n'iyi tekinika ahubwo rero ni nacyo kikwereka yuko iyo ingoma nk'iyo ikora ibintu nk'ibyo icya mbere ni ukuba yubakiye ku kinyoma ikindi cya kabiri ntabwo uba uri no kubeshya abanyarwanda cyangwa abandi bantu nawe ubwawe uba uri kwibeshya kubera ko ushobora kugendera kuri ibyo keretse niba baramaze nyine kwemera irya makiyaverizme bagenda kuri bya bintu bya makiyaverizme cyangwa se biriya Hitler yavugaga ngo ugomba kuvuga ngo ikinyoma ngo kenshi ukagisubiramo noneho abantu bakageraho bakakemera nk'ukuri kubera inshuro nyinshi wagiye ugisubiramo ariko biriya n'ubu bivuga nawe ababizi ko ari ikinyoma niyo mpamvu nta bumwe n'ubwiyunge nta n'ikizanahinduka biriya waste of taxpayers man urakoze cyane
urakoze Bwana Denis mu by'ukuri bivuze neza ubumwe n'ubwiyunge buzaboneka ari uko FPR itakiyobora kiriya gihugu ibyo ngibyo ngira ngo abanyarwanda benshi barabisobanukiwe n'ubwo wenda ababitinyuka kubivuga ari bake reka njye kuri Bwana Cedric mbere yuko ngaruka kwa Bwana Riya Abdulkarim Bwana Cedric iyi minisiteri ntabwo bayisiye ubumwe bw'abanyarwanda gusa ahubwo baravuze ngo ni minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu dusanzwe tuzi ko ubundi hariho minisiteri y'urubyiruko n'umuco ubundi nibaza ko inshingano mboneragihugu zagombye kuba ziri mu nshingano za minisiteri y'urubyiruko n'umuco kuki bongeyeho kino kintu cy'inshingano mboneragihugu gihuriye n'ubwiyunge ni iki ubona bagendereye mu kongeraho kano kantu kuri ya minisiteri ijambo ni ryawe Bwana Cedric
murakoze abanyarwanda politiki ya FPR iragaragara ko buriya mu Rwanda na muri business ubundi muri business school barigisha nyine ngo added ibintu bya added value nyine akavuga ngo ubundi ngo business imwe ngo itere imbere kubera ko ifite added value ariko tuvuze ko igihugu kiri business kandi igihugu ntabwo gishobora kuba business ariko tubifashe gutyo politiki y'u Rwanda ifitiye added value ku banyarwanda nayo politiki y'u Rwanda ni kureba ukuntu Kagome agomba kuguma ku butegetsi ubundi ndashimiye bwana Abdul Karim ukuntu yasobanuye ibintu by'ubutabera mu Rwanda. Ubundi ubundi hari impamvu mu bihugu byinshi aba minisiteri ya interiyeri akaba na minisiteri y'ubutabera. Kuki ibyo biba bitandukanye? Kuki ubushinjacyaha na polisi bari ibintu bitandukanye? Buriya bibyereka neza ko mu Rwanda bafite sisitemu nyine kuri bo ubutabera ari kugufata bakagushyira muri prison bakakwica. Kubera iki koko ibintu byose bigomba kuko kagoma yagomba gukomeza nkunze kuvuga ikintu kandi ntabwo ari kuvuga nabi mumbabarire. Kagame buriya ajya kumera nka wa mubu wa malariya wa wundi ugenda ugafata amaraso y'abantu niko yigaburira agasigamo amagi yica umubiri. Kubera ko mubirebye neza uri Kagame yavuze nta kintu na programu politiki afite. Programu politiki ye n'iki gihe cya Covid yari kujya muri Arsenal kandi abanyarwanda bari kwicwa n'inzara mu iki gihe birirwa barira bari kwicwa n'inzara yari yongeye kubera Covid. Bwana Alexis iyo bafata ayo mafaranga ya Arsenal bakaha buri munyarwanda amadolari 30 ku kwezi ntabwo byamufasha? Ntabwo byafasha abanyarwanda bose? Kuki se batashaka gukora ikintu kisimple gutyo ariko wagira ko Paul Kagame wagira ko hari umuntu wamugize umukozi wa National Geographic Channel wo muri US yirirwa azerera isi yose? Kuki atashobora guha abanyarwanda ikintu gitoya nk'icyo ngicyo? Kubera ko hari umudamu ejo bundi nandi kumva muri podcast yavuze ikintu ndahina vuba, ariko hari umudamu yavuze ikintu kiri interesting. Yavuze amateka y'umuntu ni bya bindi by'abagreki ya filozofi y'abagreki ari kuvuga ku muntu witwa Midas. Midas ni umuntu ngo ibintu byose yakoraga ngo byabaga zahabu. Ariko amateka ya Midas ni amateka ababaje cyane. Midas ngo yigeze kugirira neza, yigeze gukora ibintu byashimishije ngo imana zabo z'abagereki, noneho ngo zimubwira ngo rwose ikintu cyose ushaka turakiguha. We aravuga ngo rwose murakoze, njye ndashaka ko ikintu cyose nzajya gukora. Midas yari umuntu wakundaga amafaranga, nyine yavuze ngo rwose ikintu cyose njye ndashaka ikintu cyose nzajya nkoraho kizaba kigomba kuba zahabu. Noneho ikibazo ni ko ibintu byose byabagaba zahabu n'ibindi bifite agaciro karenze zahabu bikaba zahabu bikononeka kubera ko byabaye zahabu. Byageze aho n'umwana w'umukobwa yakundaga yamugize zahabu arapfa. Naho ngaho iyo histoire ya Midas ni iyo histoire ya corruption. Umuntu agera ku butegetsi we akibaza ngo se niki nakora ngo nkire, nta niki nashyize mu gihugu, akavuga ngo ntabwo ngiye kuzajya ndiha abakozi, kubera ko iyo ndi kuriha abakozi ayo mafaranga aragenda. Ariko n'abarishye for example atarishye abantu b'abapolisi biba ngombwa ko bagenda bagafata ruswa bakirirwa bakubita abaturage. Noneho ayo mafaranga bakayazamura ku buryo agaruka akaza mu mufuka w'umuntu w'umutegetsi. Ahangaho rero aba yafashe inzego za leta akazihinduramo uburyo bwo kwiva, akazihinduramo uburyo bwo kuvanamo amafaranga mu buryo butari mu mategeko. N'ukuntu ruswa ikora muri Afurika hose ariko no mu Rwanda naho. Ibibazo nk'ibi ngibi mu Rwanda birahari, niyo mpamvu rero bavuga icyo kintu cy'ubumwe n'ibiti byose na bumwe bari bari gushaka ni ibintu bo bari gukora ngo bashobore kumvisha abanyarwanda ko hari ikibazo bashobore kumvisha abatutsi ko abahutu ari abantu b'abagome ko ari Kagame ubarinze wumvishe n'abahutu ko abari kubakandamiza ari abatutsi ko abatutsi ari abagome basi nidukomeza kurwana hagati yacu bo bakomeze gukira bakomeze kubaho neza kandi mu kuri ikibazo cyacu abanyarwanda ni abategetsi nk'uyu nguyu n'abandi bari bari imbere ye kugeza ku gihe cy'abami bakoresha uturere n'amoko ngo babe abamagesi ibintu byose bakoraho biba zahabu bafata bakira mu mufuka wabo n'ibifite agaciro w'ubuzima bw'abaturage bakabwica murakoze
urakoze cyane bwana Cedric ni mu by'ukuri nawe ni nkaho ushimangiye uti iyi minisiteri mu by'ukuri ije kuba impfabusa nta kintu izageza ku banyarwanda ni uburyo bwo kujijisha FPR nta kapasite nta n'ubushake ifite bwo guha abanyarwanda ubwiyunge we icyo atumbiriye ni ukwishakira ubukire nta kindi ahora atekereza no kureba uburyo yarushaho kugenda aba mirenge wo ku ntenyo ndagira ngo rero n'ijambo bwana Ali Abdulkarimu bwana Ali Abdulkarimu wumvisha bagenzi bacu icyo bavuze kuri iyi ngingo ndagira ngo nkubaze wowe uri mu ihuriro nyarwanda mufite uburyo mwateguye gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge wenda nabyo uribuze kubitunyuriramo nubwo epimaki yabinyuzemo nubwo igihe dufite ntabwo ari kirekire ariko uraza kugerageza kwihuta ubitubwire ariko ndagira ngo mubaze iyi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ejo cyangwa ejo bundi bababwiye bati muze tuganire ubona yujuje ibyangombwa byose byatuma abanyarwanda koko bumva bakwizera kwicarana bakaganira ijambo ni ryawe
urakoze cyane bwana Axel nshimire bakomeredizi bose ku bitekerezo byiza bagiye batanga kandi byose byuzuzanya ariko nk'uko wumvise bagiye bafata ahantu mu nguni zose mbese babi opening up byo mu cyongereza bita ku dissecting bara opening up mbere na mbere komerede Axel n'abadukurikiye bose kugira ngo ikintu gishoboke kuba hagomba kubaho ibyo mu kinyarwanda bita ubushake bwa politiki hamara kuba ubushake bwa politiki hakabaho ibyo bita leadership ubuyobozi n'ubutegetsi biratandukanye hagomba kubaho ubushake bwa politiki harenze hakabaho ubuyobozi kugira ngo ibyo bintu bibe muri kamere y'abantu iyo bita systems irimo abantu ariyo system ya politiki irimo abantu hagomba kuba ibintu byo kugendera by'amategeko kuko abantu turashukwa tugira intege nkeya iyo ugeze mu iyo ugize power cyangwa se ukagira ubushobozi ugira ibishuko ugira temptation urashukwa ukagira intege nke z'ubumuntu ukabera ukikunda ugashaka kwikubira cyangwa ugashaka kugira ibyo twita gutonesha bamwe utitaye ku bandi ahubwo wagira n'ukurakaza ugashaka umutoneke ugatoneka abandi ibyo bintu rero kugira ngo bisobanukirwe nuko ugomba kuba ubizi mbere na mbere ariko noneho nuko ugomba kuba ufite ubumenyi bwo kuba uyobora ayobora ate ubigenza ute ntabwo ari umutegetsi n'uyobora uyobora ute ikindi ni cya kindi natangiriyeho ukagira ubushake bwa politiki iyo mvuze ngo ukabugira ntabwo ubugira uwe wenyine umwe kuko iyo ubaye umuyobozi bivuga ko hari abantu urimo gukorana nabo uba wafunguye uvuga uti ngomba gukorana n'abandi tugomba gukorana hamwe buri umwe twese tugashyira imbaraga hamwe twamara kuzishyira hamwe
twebwe umuyobozi akazi kakakora nako kureba ngo bagenze bose abazamuye cyangwa bagaragarije abahaye ububasha abahaye byangombwa bikenewe kugira ngo bagere ku ntego yabo cyangwa ku ntego bagamiriye. So mufite ubushake, mufite ubuyobozi bwiza atari ubutegetsi, ubwiza bivuga ko bugomba gusobanukirwa ariko bukamenya n'ukuntu bugomba gukorana n'abantu bose, abo bantu bose bari birebaho icyo kintu kirebaho kugira ngo mugendane mu kugera ku cyo mugamije kugeraho. Bwana Kisero, twebwe muhuro Nyarwanda, mbere na mbere ku kihuro ryagiyeho nuko tuzi yuko hari ubuyobozi bubi, ubuyobozi bufite intege nke mu gutekereza cyangwa budashyira intege mu gutekereza, ubuyobozi bwubakiye ku muco w'Abanyarwanda dufite wakomotse ku mateka yacu w'ubuhake wa patronage wo kwikanyiza, wamara kwikanyiza ukigwizaho ibintu wowe wamara kwigwizaho abandi bantu wavanyeho bya bintu wamaze kwigwizaho bakaba bagaragu bawe ukabahaka ukaba umutegetsi. Umuyobozi rero atandukanye n'umutegetsi, umuyobozi we ahubwo yita kuba yobora aho kugira ngo we yiyiteho, aho kugira ngo yikanyize, aho kugira ngo yirundeho ibintu, aho kugira ngo agire ibiki, ahubwo wagerageza uko ashoboye abayoboye akaba ari we yitaho, akora ibyo bita gusapotinga, kubafasha gufasha abandi bantu ayoboye. We na mbere atarimenya agomba kumenya abayoboye. Iyo batararya ntashobora kurya, iyo batarahaga ntashobora guhaga, mbese buri kintu cyose ni we amini n'abayoboye cyangwa barimo gukorana nabo. Ibyo bintu rero twebwe muri mu mateka yacu y'u Rwanda byarabuze, kugira ngo umuntu ntashobore kugira izo ntege nkeya ziveho. Niyo mpamvu Bwana Kiseri tuvuga tuti hagomba kubaho gukurikiza amategeko. Burya habaye amategeko kandi mwese mukareshya imbere y'amategeko, iyo baye amategeko mwese mukareshya. Bya bintu byo kwikubira, byo gutoneshwa, bya corruption, by'ibiki byose by'ibyo bintu birabanza bikavaho. None mwagira political will mugaturanya muri political will yanyu murashaka ibiki? Mbere na mbere tuzi yuko Abanyarwanda
Bwana Ri, reka wenda nkurogoye ariko utatakaza igitekerezo ufite uzakomeza, ngo nta kantu kari kanjemo guzangira ngo nze kumva wenda ko ari aho kaza guhurira n'ibyo usobanura. Mu byo nabashije gusoma hari ibintu bita ngo 5 ingredients of reconciliation, bavugamo trust, humility, generosity, forgiveness na communication. Ubwo ndagira ngo wenda nze kumva impamvu nayo mbikubwira, njya nze kumva wenda ko mu buryo uri mu bisobanura mu buryo bwa politiki wenda ko bishobora kuza guhuza n'ibyo ngibyo ubundi biranga ubwiyunge nyakuri wakomeza Bwana Ri.
Urakoze cyane. Ibyo ngibyo ni ibintu tangira ku buildinga kuko twebwe ntabyo dufite. Mbere na mbere kwiyoroshya turabifite, oya ntabwo tubifite kuko dufite abategetsi, ntabwo dufite abayobozi, ntabwo dufite leaders, dufite rulers, dufite dictators, authoritarian. Ubanza mu kiganiro cyejo bundi nimwo mwabiganiriyeho, banza mwarabiganiriyeho na ba Deni na Comrade Deni, musobanura hagati igitandukanya dictator na
yes, amwe na Patrick.
Exactly. So twebwe rero dufite abo ngabo, ntabwo dufite leaders. Umulider agira humility, ariyoroshye ibyuvuze ibyo ngibyo. Umulider aba ari ready kuderegating abandi. Iyo uderegating abantu rero ugomba kubuildinga trust muri abo bantu. Iyo umulider ahuza abantu benshi akagomba kugira ngo bahure bakorane bizeranye, hagomba kuba icyo cyizere. Hanyuma umulider agomba gucommunicatinga izo objectives cyangwa ya political will navuze clearly, akakuru ko ashoboye kareba ngo uri muntu arayumvise, ariko akanakekeka ngo yumve iby'abandi, ibitekerezo by'abandi bunganira bagira. Ibyo bacyo ntago bihari. Umwe ni uvuga, ugereje kuvuga ibinyuranye n'ibyo wawundi. ubwo ngubwo bamukora nk'ibyo birimo kubona barimo gukora bacyuma birimo gukora mbese abanyamakuru barimo gukora inshingano zabo. None rero maze kuvuga ibyo byose, FPR ya Kagame cyangwa Kagame ubwo bushake bwa politiki ntabwo afite, kuko we afite ubwibone, afite kwikubira buri kintu cyose. Uribuka yuko navuze mwanya washize yuko yambuye abantu bose ubutaka, nakubwiye yuko ibi bintu byakabaye ari byo kuza kugira ngo bikore ishingiro ry'ayo mategeko, yuko byose abyiba. Muzi yuko kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe bige leadership, bige ubumenyi, abibakuraho ariko n'ababifite abica akaba bagatuma bahunga, agatuma abagize batyo akabafunga. So wakenera abantu nk'abareba bizima baba Mporiki, abantu nk'abagatabazi, abantu nk'abafaziri bamusingiza, kuko uyu umuyobozi ntabwo abantu bagutinye ahubwo barakugana. Ariko nka uribuka nka Minister Fazira akiri Minister wa Internal Affairs, yuko avuze ngo Kagame yamwegere ngo yashakaga ngo ari giti, ntabwo umuyobozi wawe yaza imbere yawe ngo uri giti, ariko ko aba yarabaye igihangange aguhatse urari gita ushaka ngo uri gite nyine wa mugani. Kandi urabona Kagame yahamagaye abantu baravuga ngo iyo abantu ba dressing Kagame baravuga ngo nkuko nyakubaha yabitubwiye azif umuntu n'umudoctor, umuntu yarize amashuri aruta na ya Kagame, umuntu arakuza afite na experience rusha ni ya Kagame, ariko yagera imbere ya Kagame akavuga ati nkuko nyakubaha ahora bitubwira nkuko biki. Uribuka Damien akiri prime minister, uriya uriya Damien ifunze
yabo
muremyi ati nyakubaha twebwe twese turakosa niwe wenyine udakosa. Ibyo ngibyo bisaminga hapfa buri kintu. Noneho rero kugira ngo habeho ubwo bumwe n'ubwiyunge cyangwa minisiteri y'umwe n'ubwiyunge, mbere na mbere hagomba kubaho kwemera yuko umuntu uwo ari we wese ashobora gukosera undi, bikemeza yuko mugomba kwemera amateka yanyu nk'uko ameze atari yo mushushanyije, mukemera yuko mwakosheranyije nk'abantu cyangwa nk'abaturage. Ntimubirebere kuva muri 1994 cyangwa 1994 gusa, oya, mukaberebera kuva inyuma ko byaturutse inyuma kera. Ni ibintu byacu, ni ibintu biri historiko, ni ibintu biri mu mateka bituruka kure cyane. Mugashaka ngo mubirebere ibyo, mugikamure kuva mu mizi muri rutwozi yacyo aho cyavuye icyo mushaka kugira ayo macyakubiri, muyakamure bane hariya nimurenza muyakubite kiriya. Kugira ngo bibeho rero nuko mugomba kugira ukuri kw'ibyabaye kutagoretse, kutarimo umuntu wabizanyemo ibintu bya politike ngo biryoshye bigire iki, mwebwe mukagira ubushake bwa politike ariko mukabiha abandi bantu bari bubikore badafite b'inyangamugayo batari bushyiramo politike, batari bushyiramo bike, kuko iyo hajemo politike akenshi hakunda kuzamo kubera, hakunda kuzamo kwikubira, hakunda kuzamo kugira ngo urwo ruhande rwawe utekererezamo urushyire imbere aba rwo rutsinde. Oya, ni ukugira ngo ibintu bijye muri cyane cyane civil society. Dufite ingero bwana Axel, South Africa ibintu byerekeye kumenya ukuri kw'ibyabaye kugira ngo bibe ari byo ribishingiro rwo kunga abantu babihaye Desmond Tutu umubishop, uzi yuko yabaye nk'igicibwa muri ANC, yabaye nk'igicibwa ko ibintu abivuga nk'uko biri, ntabwo ari muri mu bintu bya politiki ariko n'umuki wari mu bintu byo kureba ngo abantu bose ni bamwe. We n'umurida uri ufite moral authority, kabishwa baramuhaye na Nobel Peace Prize. So natwe rwo muri Rwanda bwana Axel niyo mpamvu dufite iyo police police ariyo shingiro by'umwe n'ubwiyunge bwacu ni police ya 10 ni police ya 10 cyangwa se ubanza babyita police mu Kinyarwanda babyita ikingamba cyangwa sinzi ukuntu mu Kinyarwanda babyita ni police ya 10 ivuga ku byerekeye truth kuvuga
umuyavuga ko ari ingamba
yo kuzamenya kuri ku byabaye guha abantu butabera bwana Axel ntabwo mushobora kunga n'abantu bamwe bari mu nzibutso bibukwa kandi bakibukwa buri gihe abandi bantu bakiri mu mirongoti mayiti zabo zikiri mu mirongoti urugero rwiza nguha nurwa ivode nuzana ko nduhungire uribuka icyo wamwirukaniye ku bwa Minister of State wa Foreign Affairs urabyibuka icyo bamwirukaniye
yari yakoze komanteri ku bijyanye no kwibuka abandi bantu
oya nuko yibutse kuri Twitter akibuka abantu bari inshuti z'umuryango we bapfuye ku munsi bapfuyeho umunsi itariki ndwi ariwe agatwiringiye Imana ariwe kavaruganda ngo bari inshuti yari inshuti ya se cyangwa ibintu nk'ibyo n'abandi yibutse ubyazize yibutse umuntu ari minisitiri adashobora kwibuka kabizira abandi barimo kwibuka mubwira n'abantu ngo bose nibibuke ariko ukaba adashobora kwibuka we tukaba tuzi abantu baba minisita cyangwa se babayobozi bakuru muri iriya leta bafite ababyeyi babo bahambye mu mirongoti banyura hejuru bakabona akaboko kabo kagaragara niba wenda amazi ataragatwaye ubu ngubu badashobora kubikora adashobora no kuvuga ngo arahare akirengagiza agasa nkaho bitabaye urashobora kumwira ngo mu mutima we arumva wari reconciled n'iyo leta ariko arimo kwisavinga wibuka Kagame akubwira ati ikimbabaza nuko bagiye nuko bagiye tutabamariye mu mujinya nicyo kimubabaza uwo muntu utari reconciling ahubwe ngo reconciling n'ibyabaye avuga ati yes biriya byarabaye ariko ubu ndi umuyobozi ni ngikuriye kuyobora u Rwanda urumva yashyiraho iyo minisiteri twebwe rero mu ihuriro bwana Axel ibyo twarabyemeye kuko twari muri ngewe urimo kubwira nari muri FPR epimake yari mu Rwanda epimake araza akavuga ibyabaye mu Rwanda uko yagiye anyura kuri za bariyeri 1994 ibyabaye biba akakizwa yuko yakijwe n'amazuru ye ngewe mvuga yuko twaje tubyina intsinzi ariko uko twabyinaga intsinzi abandi barimo guhunga mvuga yuko abantu bazize numvaga bakakubwira ngo umuntu yaje ashaka inzu ye wajya kubaza mu gitondo bakubwira ngo nguriye yarangiye ucyari cyaje kubaza inzu yacyo kibaza nkandi wari umuntu wabazaga inzu ye hari n'abatutsi bazize amazu yabo mutungo wabo kuko yari yamaze gufatwa n'abandi bantu ibi bintu tutabivuze tukavugisha ukuri ubu tukamenya kubabishe bagiye bigenda bite
ahubwo reka mfatirira aho ngaho bwana ari nk'uko turabizi ko hariho nk'umuryango nkayibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi utekereza ko nk'iriya minisiteri imwe mu nshingano yari ifite yari uko yafasha n'abandi bantu b'abanyarwanda bo mu bundi bwoko kuba bagirana b'imiryango nk'iyo ngiyo ibafasha kwibuka ababo
ubundi mu by'ukuri leta ikibereyeho ni ugufasiritetinga abantu bari mu byago bababaye nikibereyeho ntitoranye so ibuka ikibuka abo yibuka abakoreye genocide y'abatutsi nkuko bagiyeho leta ntibyivangemo ariko uzi abayobozi bayibuka bose abashatse kugira ngo bakore ibyo gusa ntibivange muri politiki ya leta uko byagenze barirukanywe abayitangiye bose baragiye bose ubu bariho abangaba n'abaramya hanyuma n'aba bahutu nabo nibo bakagira ibintu byo bibuka hakagira bibuka abaguye mu byumba ibyumba hakaba bibuka abaguye za kibeho hakaba bibuka abaguye za ruhengeri bose buri muntu akaba free kujya wibuke bwana Xavier no kugira kugubiranditse muri police document yacu yuko gomba kuzabaho monument n'abantu babikurikiriza monument bakishyiraho ibintu inzibutso zazo nk'uko ubona hari uriya nzibuko z'abakoreye genocide yakorewe abatutsi hakabona inzibuko zakorewe ubwicanyi bwakorewe abahutu hanyuma hakabona natwe nk'abanyiginya ngenda umunyiginya natwe tukagira urwibutso rwabaye ntuza rwabaye ku cucu n'abariya abantu bacu ba mama bacu bazize babene gitori bamariye he niho bakagira ukuntu bibuka ibintu byabo so that ibyo bintu byarangira mwese mwatangira grief mwatangira kuri kugona ku appreciate nga grief ya mugenzi ukayimagininga ntushobora kuyumva ko ntago ari wowe ntago ari wowe grievinze ukayiyumvamo niryo shingiro ryo kwiyunga ntago ushobora kunga bamwe bashobora kuba aribo bafite amahirwe arusha abandi no mwese mugomba kuba muri kuri level ground niyo ya truth telling namara kumenya kuri
ibyo rero bwana ari mu Rwanda babyita ngo no gupfobya no guhakana kandi uriya mugabo bashyize mu iriya ministeri y'ubwiyunge niwe wakunze kuzana mwene ayo magambo cyane
areka nkubwire iyi ibintu bishaka gupfa abantu babona ukuntu babizirika bakagira babizirikaho ibintu wapfobya ute kandi iki nari ikintu cyabaye abatutsi barishwe byitwa genocide ibyo byarabaye ntushobora kubihinduka ntabwo ari ugupfobya ko byari ku mugaragaro abahutu barapfuye barishwe na Kagame ejo bundi yarabyemeye nawe se yarapfobeje ariko twabivuze kera n'ubu ngubu niyo mpamvu twibuka abanyarwanda bose buri tariki buri cyumweru cya buri wa gatandatu w'ukwezi kwa kane wa gatandatu w'icyumweru cya kabiri cy'ukwa kane twaribukaga uretse iyo covid yaje ubundi twaribukaga ubwo si wo baragerageje hano muri UK baragerageje baza kutuvuga yuko turimo gupfobya barabananije ba ambasaderi babiri barirukanwa kubera gushaka kutuvangira ubu ni uburenganzira bwawe actually ntabwo ari twebwe twenyine noneho ubu se na UK irapfobya na US irapfobya se ibyabaye n'ibiba byarabaye ntabwo ushobora kubihindura kuko niba tutabyemeye ubu ngubu byanze bikunze rimwe bazabyemera perende ndakunda igihe cya Kayibanda ntabwo bemeraga yuko abatutsi bahunze hari abana bakuze mu gihe cya za 70-80 batari bazi yuko hari bene wabo b'abanyarwanda bitwa abatutsi bari mu mahanga kubera yuko bahunze aribo batwebwe none natwe turimo gukora amakosa abo bantu bakoze ntabwo rero bishobora kuba kuko byanze bikunze bano banyarwanda bazasubira mu gihugu nabo nibasubira mu gihugu iba tutabikemuye neza nabo bongere baze tujye muri gatebe gatoki twebwe mu Rwanda rero niyo mpamvu dushaka ngo tuyihagarike niyo mpamvu dusaba abanyarwanda iyo tuvuga ngo ikintu gikuru cyane ibintu bitatu bikuru cyane bituraze inshinga duharanira ibintu bitatu ubanza ubizi biri mu kirangantego cyacu ni ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo mushobora kugira ubumwe mutabaye reconciled kugira ngo mube reconciled rero nuko mugomba kwizanya ukuri kubyatumye nyine mutandukana mukomeretsanye ntabwo binyura uruhande binyura hejuru ugira ibiki mugomba gusasa inzobe mu kinyarwanda ntabwo ari njye wabishyizeho iri ni ijambo nasanze gusasa inzobe kera byarahabaye ubundi gacaca nicyo yari ikwiriye gukora ahubwo gacaca irangije irabizambya FPR bijya mushyiramo ya politiki nakubwiye irabizambya ibintu birapfa birapfa completely kandi gacaca bayiseringa kubo hanze n'abazungu bo hanze natwe mu banyarwanda kwa turuyize cyari ikintu cyito gusasa inzobe mukunga mugaca izamba uwakoze ibyaha akabyemera imbere y'umuryango warangiza ukabaca amande ukamucamande cyangwa agasaba imbabazi cyangwa bakagira biki yarangiza bakagira ibyo bintu byo dukwiriye gusubizamo niyo truth and reconciliation bakoze South Africa niyo bakoze muri Northern Ireland ahangaha niyo bakoze Cambodia ejo bundi ni Cambodia si Cambodia ni Cambodia ni Colombia 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 so ni ibintu bishoboka ariko agomba kuba hari ubushake bwa politiki political will arenes rera ifite FPL nta ifite Kagame nta yafite sasa nsoza rero bwana Kseri iriya ministeri bobonye turimo kubivuga babona turimo kubigira bukumva turimo kuza byagera tukaza tugatanga intuzi ihumuriza abantu itanga ibiki tunabisobanura ariko niyo police yakirahari bashaka ngo baragira ngo byakoro nta gushobora umuntu udafite ubushake bwa politiki biro bizashobora kubikora ariko none ntabwo ari nibyo ngibyo moderi ya Kagame FPL Kagame aho yubakiye kugukuza izina ry'umuntu witwa Kagame akaba umunyagitugu akica agakiza akambura akakenesha agagira ibiki buri kintu cyose ntabwo waba uri consilinga ushaka ngo ushyire umwe n'ubwiyunge ukoresha abapolisi ngo barasa abantu nibo barasa unabacekikeshe n'abaripotinze ba Cyuma Hassani abo bakenesheje abaripotinze nk'uriya mwana w'umubavu cyangwa uwo Cyuma Hassani cyangwa uriya mugore ni Saidati ninde w'umurabyo ngo ahubwo iyo minisiteri baritangiriraho guhamagara ngo baze basobanure yuko barimo gupfobya bashake ngo babafunge umunwa ikimenyesha aba bantu ntibapfa ntihagire kivugira so turica amateka ibyabaye muri 90 na mbere yaho n'ibiki byose ahanyuma nibiriho no kubaho ubu ngubu turashanga nabyo tubizinye tubyike uzerekonseringa ute ushobora kubaho ubumwe n'ubwiyunge bute so ntabwo FPL iri muri position yo kubikora ariko nge ndashanga nizeza abanyarwanda yuko twebwe tuzabikora n'ikimenyimenyi niyo mpamvu tuba tuvuga twebwe tutajije abantu ahubwo dukipinga ibyo mu cyongereza bita open mind yo kugira ngo umunyarwanda wese tuzi ko ari victim ni hostage baba abari muri hostage kubera iki mvuye kubwira bya businge nawe yari hostage nubwo bamukoresheje gukora mabi ariko yari hostage wa Kagame n'abandi benshi cyane ibyo rero abanyarwanda ntituzasobanurira bakabimenya nabari abapolisi barimo kwica abantu tukababwira nyamuneka nimureke muzabibazwa abasirikari barimo gukora ibibi nyamuneka nimubireke muzabibazwa impamvu tubibabwira nuko tuzi yuko hazaba igihe tuzabwizanya ukuri abantu bakamenya ukuri kw'ibyabaye abahanwa bagahanwa ababarirwa bakababarirwa tukiyunga twiyunze twamara kwiyunga tugashyiraho ingamba za nyazo yuko ibyo ntibitazasobera ingamba za nyazo ni izihe gushyiraho ubutabera bwa nyabwo bwigenga gushyiraho abashyiraho amategeko bavugira rubanda leta igihugu state igashingira ku muturage ibintu by'igihugu byose bigashingira ku muturage pararume igashingira ku muturage ubutabera bugashingira ku muturage leta guverinoma government executive igashingira ku muturage civil society igakora nk'uko ubona bariya bacyuma bakora aho kugira ngo bababuze ubwo bakabwira za rushyashya zaki unamwe nimukore nk'abariya mutangire kuvugira mu bijisho rya rubanda muvugire rubanda ariko baravugira rubanda ubwo bwo umwe n'ubwiyunge wavuze ngo bwaje ubwo bukamamagara bukajya kubabwira muri muceceke murimo kwangisha rubanda murimo gupfobya no that's not true niba barashe umuntu baramurashe hari ibintu cyuma Hassani cyangwa uriya mwana w'umubavu yari yavana mu kanwa ke ngo niwe wabyikoreye agaragaza ibiriho agaragaza abantu bahari mumuhagarutse nk'ubwo mugiye ko ahubwo bakaba babaha imidari hano ubundi hano uko bikwiye muri bino bihugu byateye imbere bariya abanyamakuru babaha imidari bakaba the best journalist bakabaha ibiki byose so bwana Kseri mu magambo make ntacyo duteze kuri ya leta yagerageje kubikopa kuri ibivanye mu ihuriro kuko twe dufite iyo polisi tuyihagazeho ariko ntabwo ari na polisi gusa no mu kiragantego cyacu ubumwe bw'abanyarwanda nibwo shingiro ry'amahoro arambye n'ubwisanzure bw'abanyarwanda kwisanzura rero n'ukubwa ibintu nk'uko byumva kuko bimeze tubizire constitution y'u Rwanda yabitanga ariko ntandwe na constitution y'u Rwanda gusa ni universal fundamental human right y'umuntu kuvuga ibintu nk'uko byumva kuko bibona kastabiyo bidatoneka abandi urakoze cyane bwana Kseve
urakoze cyane ari wowe bwana Riye mu byukuri rero niyo mpamvu twaguze tutiva ku giti doro umuntu urumva ko umurongo wa wihuro nyarwanda usobanutse abanyarwanda bari bakwiye kuyoboka ari benshi naho abiteze ko ari cyo FPR izabagezaho mu bijyanye n'umwe no kwiyunga abo ngabo barasa n'abavomera mu rutete reka rero tujye ku ngingo ya kabiri
agenda akantu gato ko kwitondera
yego
yes kugira ngo ube umuyobozi rero uyobora ibintu igihugu cyangwa society yagize insanganya nk'izi ugomba kuba uri umuntu uri tayari kwihangana cyane korohera cyane kandi na tayari kubabarira gusa sinzo ugomba kuba uri tayari kubabarira ntabwo wayobora abantu rero ufite umujinya nk'uriya wa Kagame uhora ugira ibiki ufite na samarare ntuza judgment yo kwica abantu ibyo bintu twebwe tugomba kubyirukanira kure tukanabirwanya n'abantu bazajya bumva tuvuga ngo abantu ba FPR bavemo baze nibaza tunabagira kandi turabigaragaza yaba mitari yaraje turamuvugira kandi muzi ibyo yavugiye Kizito Mihigo yaba bande bose baraza tukabavugira nabo bafashe bose tukabavugira
niyo mpamvu muri za ingredients nyine twavuze harimo generosity na forgiveness
absolute na humility na kindness n'ubumuntu virtue it is a virtue ni virtues dufite ntabwo ariko bafite vice yo kushaka ngo agomba kukwica ngo agakubita isazi n'inyundo ni ibintu biteye isoni urakoze kuba nkubwiye ibyo mbere ko I mean nk'interruptinze ariko byashangwa abantu bamenye yuko agomba kuba hari izo ndangagaciro kandi inkuru zirazifite ziri ku mugaragaro ndabizi dufite intege nya turi abantu hari igihe natwe biturenga tukagira ariko dufite structures zidushyira mu murongo disciplinary zidushyira mu murongo urakoze
cyane bwana Ali Abdul Karim iyi ni ingingo ikomeye cyane ndetse navuga ko ari ipfundo ry'ejo hazaza h'u Rwanda donc urubyiruko rurimo rukura rugomba kuzubakiraho ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu tubitinzeho kandi tuzagira n'ikindi gihe cyo kongera kubiganiraho ni ikintu gikomeye dukwiye kuzubakiraho tukazakigira umusingi ukomeye w'u Rwanda rw'ejo hazaza reka rero tujye ku kibazo cya kabiri kijyanye n'ubukungu murabizi neza mu gihe cyashize hagiyeho ikigega cyitwa Economic Recovery Fund bita ERF iki kigega rero cyashyizwemo amafaranga agera hafi kuri miliyari 101 y'amafaranga y'u Rwanda yagomba gucungwa na banki nkuru y'igihugu muri ayo mafaranga miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda yagombaga kuzakoreshwa mu gushyigikira ibikorwa by'amahoteli hanyuma miliyari 48 z'amafaranga y'u Rwanda agashyigikira ibigo binini ibigo bito n'ibiciriritse kugira ngo biri barebe ko bazahura ubukungu bwabyo bwashegeshwe n'iki cyorezo cya COVID-19 hagati aho ariko ngira ngo aya mafaranga nk'uko n'andi yose agenda ari igisubizo ashobora kuba atarageze kuri ibyo bigo kubera ko twabonye urutonde rw'ibigo by'ubucuruzi bigera hafi 27 byandikiye RDB bisaba ko rwose byakorwa ku rutonde rw'ibigo by'ubucuruzi mu Rwanda ko bitakibashije gukora akaba ari ikintu rero giteye impungenge cyane mu gihe ibyo byose biba u Rwanda rwo ntirusiba kwirata ko ubukungu bwarwo bwazamutse ikindi kandi mu Rwanda bakirwa bavuga ko ngo ari igihugu cyiza cyo gushoramo imari bimwe mu byo bakunze kuvuga baravuga ngo ni igihugu gifite ushoramo imari ngo bituma ubasha gukura vuba mu buryo bw'ubukungu ngo ni igihugu gifite ubukungu bwa kabiri bwihuta cyane muri Afurika ngo ni igihugu cyateye imbere cyane mu iterambere ry'umuturage ku isi ngo ni igihugu gifite abaturage bato bagera hafi kuri 70% bari munsi y'imyaka 30 ngo ni igihugu cya gatanu gifite umutekano mu kugenda nijoro ku isi hose ngo ni igihugu gifite umubare muto w'imyenda iki kiranasekeje ngo ni igihugu gifite umubare muto w'imyenda mu karere n'igipimo cy'inguzanyo gihamye ngo ni igihugu gifite ifaranga rihamye ngo ni igihugu gifite ubucuruzi bugezweho ngo ni igihugu cya kabiri cyo gukora ubucuruzi muri Afurika ngo ni igihugu cya mbere mu gukorera mu mucyo muri Afurika ngo ni igihugu gifite abagore benshi mu nteko ishinga amategeko no mu nama y'abaminisitiri ngo ni igihugu gifite ubushobozi bukomeye bwo muri Afurika ihuza mu buryo bwo guhuza ingendo z'indege ngo ni igihugu ngo kiri ku rutonde rwa kabiri mu bihugu byateje imbere ubukungu bushingiye kuri mayisi bya bintu by'ubukungu bushingiye ku mahoteli n'ubukerarugendo ngo ni igihugu gifite gikoresha indimi ebyiri ngo ni igihugu gifite ikoranabuhanga riteguye ngo ni igihugu cya mbere muri EAS gifite umuyoboro wa internet ngo ni igihugu cya gatanu muri Afurika gifite umuyoboro wa internet wihuta n'ibindi n'ibindi ibyo byose rero iyo ubyumvise uravuga uti iki gihugu ni paradizo mu by'ukuri ntabwo ntagishoramo imari ariko tumaze kubabwira ko ari ibigo ahubwo bidasiba kwiyandikisha bisaba ko byakurwa ku rutonde rw'ibigo by'ubucuruzi hakaba n'ibindi byinshi imitungo yabyo yagiye itezwa cyamunara ingingo rero nari nasabye Bwana Denis Rugendo ko yayituganirizaho Bwana Denis iminota nyine ntabwo bitwemereye ariko byibuze minota 15 niba biri bugushobokere simbizi nagira ngo ufate ijambo utuganirize kuri iyi ngingo ijambo ni ryawe
kunyumva neza ndaza kugerageza kwihuta ariko reka nanatangire ku byo urangirijeho urumva ikintu urangirijeho nuko u Rwanda ruba rwivuga nyine biriya bigwi ariko ugasanga harimo amakabya nkuru cyangwa se n'ibintu bitagize naho binahuriye n'ubukungu nk'umuntu ushora imari ibyo yagombye kureba ibyo yagombye gutekereza kuvuga ko ufite ngo abagore benshi ngo 60 na bangahe mu nteko ngo na 50% ngo muri guverinoma ibyo nta kintu bivuze ikindi rero ibyo kuvuga ngo kifaranga ngo rihamye ibyo ni ibinyoma ifaranga ry'u Rwanda turabizi ko rigenda rita agaciro cyane urabona mu gihe kitarenze imyaka igeze kuri 4 ryavuye kuri 500 rijyanije n'amanyamerika ubu rigeze ku 1000 urumva rero iryo zamu ku guta agaciro cyane igeze nk'uko hafi nko kuri 50% ntabwo ibyo ngibyo bishobora gufasha umushoramari umuntu washoye imari ye cyane cyane mu gihe ari gucuruza afata amafaranga y'amanyarwanda reka dore ikintu mbere yuko dutangiriye inkuru reka tubanze tubwire abatwumva cyane cyane nk'abanyarwanda bashobora kuba badakurikira ukuri ku bijyanye n'ubukungu bw'u Rwanda uyu munsi ukuri nyakuri nuko igihugu cy'u Rwanda kikibarirwa mu bihugu bikennye ku isi gifite byitwa kwita GDP ni ukuvuga ngo umusaruro mbumbe ubarirwa hagati ya miliyari 9 z'amafaranga y'amanyamerika n'9 n'igice kugira ngo abatwumva babashe kubyumva neza nuko Uganda yo bayibarira muri miliyari 23.5 n'ibice 5 y'amanyamerika urumva ko ikubye u Rwanda hafi inshuro zingahe inshuro 3 ariko ntabwo uzumva bahora bivuga biriya bintu by'ibigwi bidahari by'ibinyoma ikindi rero u Rwanda urumva urwo rubarirwa rushyirwa ku mwanya w'145 cyangwa 146 mu bihugu ugereranije n'ubukungu bwacyo ikaba kiri mu bihugu 25 ejo bundi IMF yari yashyize mu bihugu bifite ubukene kandi noneho kubera COVID-19 batekerezaga ko nta gikozwe nta mfasanyo gihawe ubukungu ekonomi ishobora gukora singa ni ukuvuga ngo ubukungu bushobora kugwa bukagenda rwose cyane ku buryo mu isanduku hasigara ubusa bakaba babura n'amafaranga ashobora gufasha nka leta kuba yakora yahemba abakozi za ambasade zabasha gukora neza babasha kuba bahemba inzego z'umutekano n'ibindi abarimu n'abandi bakozi ba leta ibyo rero niko kuri guhari 89% b'abanyarwanda babona amafaranga ari hasi y'amadolari abiri ku munsi 55% by'abanyarwanda babaho hasi y'idolari ku munsi ni igihugu rero ibyo niko kuri biriya bindi byo baba bavuga ngo ni twebwe ngo internet ngo turi aba mbere ngo cyangwa bakabiri ngo muri doing business biriya reka ngwire biriya byo kuvuga ngo wandikishije ngo company ngo kuri internet ngo bikoze ngo mu gihe ngo cy'isaha imwe gusa ibyo noneho ngo bihise ngo bibagira yuko ngo doing business yanyu ikomeye ntekereza ko ibyo ari ibinyoma mbere yuko natangira kugusesengura iriya nkuru nagiraga ngo dushyire izo record on straight donc tubibwira abantu twongeye tubyibutsa abantu ko uko bakwivuga ibigwi ariko ko uko ariko kuri uko u Rwanda ariko u Rwanda ruhagaze icyo ni icya mbere ikindi rero ku bijyanye n'iyi nyandiko wenda nananyaruka nuko urabona muri biriya bigo hari aho batangiye bavuga yuko ngo mirongo hari ibigo ngo 31 ibyo bigo 31 ngo bizazana miliyoni 860 z'amanyamerika ariko uribaza ati ibyo bigo ubwo ni ukuvuga ko buri kigo kizaba gifite ubwo ni ukuvuga ko buri kigo kizaba gifite bumva kizanye nka miliyoni 26.27 z'amafaranga y'amanyamerika kuvuga cyangwa se miliyari 27 z'amafaranga y'amanyarwanda ibyo rero iyo ubigize ubitekereje ukaba izo kampani ukibaza izo kampani zari zo keretse niba ari iza Kristo Venture cyangwa se iz'agatsiko bazabeshyira abanyamahanga birya bakora bagafata nk'abanyamahanga bakeya bakabagira abasiyo cyangwa muri board directors mu bayobozi b'ibyo bigo noneho barangiza bakumvikanisha ko ari abanyamahanga baje gusohora mu Rwanda nibyo rero twebwe tubona yuko akenshi biriya usanga ari ibinyoma ikindi rero muri ziriya nyandiko zabo twananenze cyane nuko urabona muri iriya gahunda cyane cyane muri kiriya kigega ngo cyo kuzamura ubukungu bari bageneye miliyari 100 bafashe icya kabiri cyacyo miliyari 50 baziha amahoteli bawunyumvira miliyari 3 gusa zonyine nizo zahawe ibigo biciriritse bitoya n'ibiciriritse noneho ukibaza uti ko twavuze ko abanyarwanda benshi babaho hasi y'idolari ku munsi kuko cyangwa se tugendeye kuri standard zo ku isi international standard ni ukuvuga ko mu gihe hari abaturage bari kubaho hasi y'amadolari 2 ku munsi aba ari abakene ni ukuvuga ko icyo gihe hasi 89.5% by'abanyarwanda bari muri urwo rwego muri iyo kategori ushyizemo n'abarimu ni ukuvuga ko bashobora kuba bari hasi y'amadolari 60 mu kwezi uyashyize mu mafaranga y'amanyamerika cyangwa se mu mafaranga yabo muri Canada noneho ukambwira ukuntu ufata gusa miliyari 3 muri kirya kigega izindi miliyari 50 ukagenda ukaziha amahoteli noneho ibigo biciriritse birya bitoya biciriritse kandi uzi neza yuko ari byo bishobora kuba byafasha abantu benshi noneho warangiza byo ukabiha miliyari ukazabiha miliyari 3 gusa kandi n'izo miliyari 3 ukuntu bazibara ntabwo baba bazazikoraho ahubwo nuko leta yari kuba yababera nk'ingwate nuko kugeza kuri miliyari 3 urumva rero niho gahunda yawo yabagipfiriye ikindi rero ugasanga bazanye ziriya gahunda zo kuvuga ngo niba ushoye imari ukabuzanye miliyoni y'amadolari ni ukuvuga ubwo nka miliyari y'amafaranga y'amanyarwanda ngo nibwo uba uzabona uzakurirwaho imisoro mu gihe cy'imyaka 2 cyangwa se cy'imyaka 3 urumva ko mu by'ukuri ntabwo uri kwita kuri urya muntu wo hasi w'umuturage wo hasi cyangwa se urya muntu uzashora imari ku buryo ijya kuri barya abaturage bakennye cyane aho rero niho twebwe tunenga ziriya gahunda za Kagame usanga ziri ari iz'abanyagatiko gusa cyangwa se ushaka kwizanira abo banyamahanga bazana amafaranga menshi mu gihugu ariko atari bugende ngo agere muri barya cyane cyane bazahajwe ubukungu bwaho ubushobozi bwaho bwazahajwe no kuba kino cyorezo no kuba waragiye ubagumisha mu rugo na guma mu ntara. Ibyo rero niho ubonera yuko buriya bukungu nubwo bari kuvuga yuko ngo uyu mwaka bateganya ko buzazamuka kuri 5.7% ukurikije ibyo IMF yavugaga, ariko ikigaragara nuko byanze bikunze bizageraho ugasanga buriya bukungu noneho buyitayeje ikibazo ahubwo ubwacyo kubera ko budasaranganyije. Iyo unarebye nk'ubwo Gini coefficient index urabizi akere yuko hariya muri East African Community u Rwanda n'icyo gihugu kiza ku mwanya wa mbere, nubwo burya bataba bashaka kuvuga icyo kigereranyo buri gihe ibyo baza ku mwanya ya mbere bibagaragaza neza byo barabivuga, ariko ibindi ntibabivuga, nicyo kiza ku mwanya wa mbere mu kudasaranganya ubukungu. Ni ukuvuga ko icyo gihe haba hari ubusumbane bukomeye cyane, nubwo ubwo bukungu na bwazamuka ariko ntabwo buba bwageze kuri buri wese. Abo bugumaho rero ni bande? Nibyo rero ubona yuko nka 1% y'abanyarwanda, abanyarwanda nka 1% bashobora kwihagira ubukungu burenze ubwa 72%. Ukuvuga ngo abantu bakeye cyane baba baragiye bakikubira ubukungu bwinshi, kandi bo no mu gihe abandi ubushobozi bwabo buri kugenda bugabanuka bujya hasi kubera n'iyi COVID, ariko bo ugasanga ntabwo ubushobozi bwabo bwigeze bugabanuka, kandi na kiriya kigo ugasanga cyongera gusubiza amafaranga cyangwa se kongera igasubiza amafaranga muri barya abantu n'ubundi bo bari bameze neza cyane. Niwo wagiye ubona ko leta yashyiraga amafaranga ngo muri transportation muri biriya bijyanye transportation, ndumva abantu bose baryumva bumva iryo jambo. Kubera iki? Kubera ko haba harimo izo investissement yaba ari izuriya muhungu wa Kagame cyangwa se n'abandi b'abanyagatsiko bashobora kuba babafatanije. Ayo mahoteli nayabariye abantu b'abanyagatsiko kubera uko ukuntu Kagame yagiraga ngo yashyize amafaranga menshi muri turisme, atekereza yuko mu by'ukuri azabona izazamura ubukungu, ariko ikigaragara ni uko barasesaguye cyane ku buryo ayo batanze muri turisme na biriya byo gushaka za pibitike zo kuvuga ngo visite Rwanda byamaze kugaragara ko ari ari ugusesagura ko bakazakuramo umusaruro ungana n'ibyo bashoye. So n'icyo ngicyo mucyo make wenda niba sinzi niba dufite umwanya, ariko icyo ngicyo nicyo kigaragara ko mu by'ukuri ubona ko biriya ngo by'ubukungu bw'u Rwanda n'ukuntu baba bivuga ibigwi bavuga ukuntu umuntu yagombye gushora imari ngo abashora imari bagombye kuza mu gihugu kubera ibyo baba berekana, ariko mu by'ukuri atari ibyo ari baringa umuntu w'umushora mari nyawe.
Bwana Zene reka ngorogoye ubwo mu kanya bavuga kirebana n'ubusumbane bw'umutungo mu Rwanda buri ku kigero gikabije, ngira ngo nibyo bita indice de génie sinzi mu cyongereza uko babyita, kandi wabonye ko mu Rwanda rwirata ruvuga ko ngo hafi 70% by'abaturage b'u Rwanda ari urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30. Ndibaza yuko izi kampani n'aya mahoteli bidafitwe n'urwo rubyiruko, bifitwe n'abantu bari hejuru y'iyo myaka, ubona ubukungu bw'u Rwanda budashingiye kuri urwo rubyiruko rugize igice kinini cy'umubare w'abanyarwanda, ubona byo atari ikibazo ahubwo gikomeye cyane, atari nka cya kirunga kizaruka kikaba cyateza ibibazo bikomeye.
Ibyo byo ni byo, kandi noneho urumva ko bo bari kubikoresha nk'aho byigaragaza neza ko 70% by'abanyarwanda bari hasi y'imyaka 30, ariko icyo batavuga baravuga se muri abo ngabo abafite akazi bangana gute, abashomeri abadafite akazi bangana gute, usanga muri uwo mubare umunini nta kazi bafite, kandi binagaragara ko imbere yaho atari heza nk'uko ababyeyi babo cyangwa se abababanjirije hazaba hameze. Aho rero niho ahubwo hagombye gutera ikibazo, ntabwo wagombye ku uwo mubare gutyo gusa, ahubwo in terms y'ubukungu ubishyize mu bukungu wavuga ati se abo 70% niba ari urubyiruko ese bafite imirimo ese bafite skills waba warabahaye ubumenyi buhagije ku buryo ku masoko baza bakagira icyo bamarira ubukungu ariko rero ikigaragara nuko ari n'ubumenyi mu Rwanda bwagiye bugwa cyane ireme ry'uburezi ryaraguye cyane usanga umuntu arangiza adashobora kuba yavuga mu gifaransa cyangwa cyandike adashobora kuba yavuga mu cyongereza neza cyangwa se ngo cyandike yewe n'ikinyarwanda ugasanga basigaye bagicurika bakagenda bashyiramo amagambo menshi y'amatirano cyangwa se amagambo menshi usanga yo mu zindi ndimi yaba ari icyongereza cyangwa se igifaransa ku buryo usanga baragiye bakaba confusing abana ugasanga babateye ahubwo ikintu kimeze nka confusion kubera izo ndimi zose bagenda bamera nk'aho babacanze ntihagire na rumwe usanga bari ku bazi neza bari kumetiriza aho rero nabyo ni ikibazo ibyo rero byose umushoramari ahubwo nibyo areba bo biriya baba bari kuvuga we ntago yanariza gusa ngo 70% 70% for what byose bimaze iki niba uvuze ngo ngo twebwe burya ngo dufite ngo miliyari y'abaturage no ntabwo umushoramari ari ibyo ashaka kureba umushoramari ashaka kureba ati se abo bantu bafite ubushobozi bwo kugura bungana gute urumva cyangwa se ati se abo bantu baba bafite ubumenyi bafite skills ku bashobora kuba bakora neza birenze abo muri Uganda birenze abo muri Kenya birenze abo mu Burundi muri abaturanyi bose birenze abandi bo muri Afrika cyangwa se bamaze no kugira ku rwego rw'abanyamahanga nk'aba mu bigero nk'abanyamerika b'India n'ibyo byose ku buryo twakora competition n'abanyaburayi icyo nicyo bareba ikindi rero bafite ubushobozi bungana gute kugira ngo nabo babe bagura ibyo nzashorayo babe babasha kuba babigura nabiriya rero bavugaga ngo by'umutekano ntabwo umushoramari ashobora kuvuga ati se umutekano wanjye ariko ntabwo ari uwareba ahubwo areba political stability no kuvuga ati se cyangwa sustainability kuvuga ati mu hariya hantu yigeze kugira ubwicanyi bumeze kuriya ahantu mu perezida amaze guhindura constitution ni iki kikubwira yuko we ejo indege batazayirasa niba yirasa se ibintu ntabwo bazagira ikindi byo kuvuga ngo byo kugenda nijoro ntabwo ari iki umushoramari areba ati se nimara gushora ko bariya icyo gihe arakurikira akavuga ati hari abari bafite n'amafaranga arenze ayanjye abo ba Rujugiro bariya ba Rwigara n'abandi ba mirimo n'abandi abo bose bagiye bakeneshwa ibintu byabo bigafatirwa ese imisoro yaho imeze gute ugasanga imisoro nka buriya niba bajya babivugaho u Rwanda ruri mu bihugu bya hariya muri East African Community bifite imisoro iri hejuru inguzanyo zayo ziri hejuru cyane nka 18% ni gute umuntu w'umushoramari avuga ati nshobora kuzakoresha n'amafaranga yo muri banki yabo noneho weho ukamushyiraho amananiza nk'ayo ngayo warangiza ukanamwaka n'inyungu iri hejuru cyane nka 10% kandi ashobora kunyaruka muri Kenya aho hasi cyangwa muri Uganda bakamworohereza bamara kumworohereza za banki zikanamworohereza kandi ugasanga n'abo bantu baramaze no kugira na political stability itari nk'iyo mu Rwanda kuko biriya byo mu Rwanda ntago ari amahoro arambye ntago ari umutekano urambye mu gihe mu by'ukuri ufite abandi banyarwanda bari hanze ibyo byose rero umushoramari nibyo wareba naho biriya byo bavugaga ngo forji ekada ahubwo ibyo baba bibagiwe ikindi ni uko avuga ati se ubundi ufite infrastructure zihagije ufite tuvuge energy zihagije ese ufite imihanda ese ukora ku nyanja ese ibyo byose ese kugira ngo ibicuruzwa byanjye nzabe nabijyana cyangwa se ibintu natumije mu mahanga amamashini n'ibindi bintu nshobora kuba nakenera ariko bikorerwa mu mahanga mudafite hano kungeraho bizajya byoroha ese ntibizajya bimenda kubera ko mutegereye amazi ugasanga ngomba kwishyura za tarifu nyinshi cyane niba bigomba kunyura i Mombasa cyangwa Dar es Salaam bakanyishyuza byagera none muri Majerwa bakanyishyuza iyo transport rero ubwayo noneho n'imisoro yanyu ikaba iri hejuru kandi ubwo urumva ngomba gucuruza ntahomba ubwo rero nzabijyana icyo ibyo byose bizajya kuri imbere bizajya kuri urya consumers urya uzajya kugura urya muturage uri hasi ese afite ubwo bushobozi ibyo byose ni by'umushoramari areba ibyo rero nibyo ntekereza ahubwo bo bagombye kureba mbere yuko bakomeza kuba bakomeza kubeshya yuko ngo ishoramari ikindi rero iryo shoramari rigomba rigana no guhera hasi kuko bo usanga ari nk'aho bashaka kuzana urya muntu uzana za miliyoni nyinshi ariko utorehereje n'abarya abantu bo hasi reka mubwire urabona n'iriya informal sector n'aba bantu bicururiza utuntu dusanzwe baba bazunguza babagira gute ukaborohereza yego ntibakore mu kajagari ariko nanone ntubateze ary'amabandi yawe y'abadasongo birirwe babakubita birirwe babambura ibintu kuko burya nabo baba bari kugenda bakontribuye muri ekonomi umuntu atangira ari umuzunguzayi ejo akajya mu iduka ibyo rero nibaza ko kuba ahubwo batabikora buri gihe bakareba hejuru niyo mpamvu unasanga n'umusaruro mu by'ukuri uba umusaruro uraboneka ariko ukaba udahagije ari mukeya ku buryo ahubwo babashije kubikurikiza babasha kubona umusaruro uhagije urakoze cyane Axel reka ngerageze nyine hano kugira ngo na bagenzi banjye nabo babashe kunyunganira none dukomeze tuganire urakoze cyane
urakoze cyane bwana Deni ikinyoma mu rwego rw'ubukungu kirirwa kiratwa u Rwanda rwirwa rwirata gikubitiye akubuye ngira ngo usibye waba yigiza nkana mu by'ukuri urabisobanuye bihagije ndagira ngo rero mijambo y'imake ndetse n'abagenzi bacu rwose mumbabare kubera ko ari indi ngingo turi buhite dukurikizaho comment zitarenze iminota itatu kuri buri wese bwane pimake wumvishe ibyo mugenzi wacu asobanuye ndagira ngo ngusomere ubutumwa bw'umwe mu bakunzi ba radio itahuka yanditse ni message yari yandikiye mugenzi wanjye Serge yaravuze ngo urakoze Serge ariko ntiwakumva uko ino mu Rwanda tubayeho ubu ku bwanjye ndi umucuruzi ariko woroheje none ubu bahora badushyira mu rugo kubera covid ikibabaje ni uko imisoro itagabanywa ikindi tukayishyura ku ngufu noneho ikirenze ibyo urumva ko tuba turi mu kato badukura mu kato hashize nk'amezi abiri twajya gusora tugacibwa amande ko tutasoreye ku gihe kandi atari twebwe twishyize mu kato Bwana Serge sinzi niba wumva akarengane kari hano Bwana Pimake ndagira ngo ijambo udusobanurire umuturage nk'uyu nguyu mu by'ukuri ubabaye mu buryo bwa mikoro kubera ubuyobozi bubi ni gute uzamubwira politike nk'ihuriro nyarwanda ukamubwira ko hari ibyiza ushobora kumugezaho kugira ngo abyumve niba ahangayitse cyane muri ubu buryo ese iyi ntiyaba ari na strategi leta ikoresha yo kugira ngo abaturage bagire ibindi bibahangayikishije kurusha uko bahangayikira kuba ingoma zahindura kuba ubutegetsi bwahinduka ahubwo bakajya guhangayikira imibereho yabo ya buri munsi ijambo ni ryawe
urakoze bwana Gisele arakoze bwana Serge ni umugenzi wanjye uburyo asobanuye ibintu birebana n'iby'ubukungu ariko nagira ngo uwo muntu ubajije ikibazo Serge mubwire abanyarwanda rega ntibave ku giti bajye ku muntu hari benshi bameze nk'uwo mucuruzi babaye nka ya ndondogozi y'ikirondwe yagumye ku ruhu inka yarariwe kera bo baragira ngo bafite igihugu ku buryo busanzwe igihugu nk'uko ibindi bihugu bimeze ibintu byarahindutse kuva FPR yajya ku butegetsi igihugu cyahinduye isura ntabwo ari nka kwa kundi abanyarwanda babitekerezaga bagira ngo hari icyo abategetsi cyangwa abayobozi baba batekereza cyagirira akamaro abaturage abaturage nibo bagomba kugirira akamaro abayobozi abaturage bahindutse ni nk'amatungo Kagame ni ifamu yifitiye afitemo amatungo inka n'ihene n'intama agomba kugira izo yica agomba kugira izo agurisha zimugirira akamaro ariko pa kuvuga ngo we ngo izo hari icyo zizabona we rero n'umushumba mubi agomba no kuzicisha inzara bwa mbere kera tugitangira kuvugira kuri iyi radiyo twavugaga hari abantu twajyaga impaka bamwe bakavuga bati n'ubujiji MPR ifite ni ukubera kutamenya ni ukubera kuki gukenesha abaturage biri muri gahunda zihutirwa zizwe neza kugira ngo bashobore gukomeza gutegeka kiriya gihugu ntacyo umuturage agomba kugira umuturage agomba kugira inda nk'inyoni n'inka ibyuka ikajya kurisha ikagaruka ikajya ikazasubira kurisha igategereza bayibase cyangwa bayigurishije inyoni yabyuka ikagenda ariko zo n'inyoni nibura n'igihe ibona n'umwanya wo kugira wo kwarika icyari cyayo ikagira n'umwanya abanyarwanda rero bagomba kubaho bashoreye inda gusa bakagira akantu gakeya ko kubaha ko kugira ngo barye cyangwa niyo batakabona bagapfa nta kibazo bagamakunda bapfuye naho kwirwa atekereza ngo azacuruza agira icyaramya aramura aribeshya cyane Rujugiro se wabafashije akabageza ku butegetsi Rwigara wabafashije akabageza ku butegetsi ntabwo babona uko byabagendekeye kumva ngo uracuruza jya umenya gucururiza FPR ariko jya utekereza abantu babikora bakanabitekereza bakabipanga kugeza nubwo n'umuntu wabahunze akabahungira muri Zambia akabahungira Malawi Mozambique n'ahandi batekereza uburyo azajya acuruza amafaranga yose ajya muri FPR kabare bagashyiraho iriya gahunda ayivuganye na Kagame none bakaba bari mu kuyishyira mu bikorwa bajya kubashaka aho bari aho bahungiye hose ibyo uwo muntu uri mu Rwanda utekereza ko azacuruza ese ubundi we n'ubwa mbere yumvishe ko ushobora no gucuruza cyangwa ufite amafaranga kuri konte wajya kuyashaka ukayabura bakagura ko FPR yayigurije ariyumva ari mu kihe gihugu nahumuke nakanguke ntabwo ari mu Rwanda atekereza ari mu Rwanda rw'abayobozi b'ibihura ari mu Rwanda rw'abayobozi b'ibihararumbu batagira isoni batagira umuntu batinya batagira uwo bagirira impuhwe batagira n'ibirura ni impyisi hari abayobozi bose bari mu gihugu bari abategetsi bose bari mu gihugu kumva rero ko yabatera imbabazi cyangwa yavuga nta mu grafiki ntaga n'ihuriro akomeza dukurikira ariko ndumva we yarateye n'intambwe ubona afite n'akaremero ka serivisi agashobora kumwandikira akanamuganyira nabyo ni intambwe nziza ariko nakomeza akurikira yitahuka akurikira gahunda zacu kandi anazigeze no ku bandi kugira ngo umunsi twateye akaruru tumuhaguruke abaturage tuvudukane abo bagizi ba nabi nawe azaba ari ku isonga ry'abo ngabo bazaba bagira ngo bavudukane abo bantu hajyeho ubuyobozi nyabwo ndumva ariyo komenti nashyiraho bwana Gisele
urakoze cyane bwana Pimake u Rwanda rero rwirata ngo rufite mu byo ruratira abashoramari cyangwa mu kureshya abashoramari ruravuga ngo rufite ngo igice kinini cy'abanyarwanda kigizwe n'urubyiruko ariko muri urwo rubyiruko ntabwo u Rwanda rusiba kurigisa bamwe muri rwo bagerageza gutanga ibitekerezo byabo umwe muri bo ni umusizi bahati twaburiye irengero dore amezi abaye amezi ntabwo tuzi ibyamubayeho ntituzi niba akiri mu mwuka w'abazima nawe rero yigeze kugira icyo avuga ku iterambere mureke turyumve mbere y'uko mpa ijambo bagenzi bacu bakurikira
ureba nk'iriya nzu yubatse ni nk'aho ari umuntu watanze umusanzu mu gufata gitega akayihindura umurwa mukuru wa politiki so urumva ko Burundi ubu ni igihugu gifite kapitali ebyiri wa Bujumbura n'uwa Gitega igihugu kirimo kuzamuka mu buryo bwa infrastructure nanone ariko ikiza kurutaho igihugu gitanga icyizere ko kizabaho igihe kirekire hari ibihugu bidatanga icyizere ko bizabaho igihe kirekire kuko hari igihe rimwe abantu ngira ngo hari ibibazo ngo ibihugu kubaho ni ukutagira ibibazo ibihugu byose bihorana ibibazo ahubwo ikibazo ni approche yo kubikemura ni iyihe urumva hari ubutegetsi bubaho mu isi cyane cyane ibihugu bigitera imbere usanga budafite transition bigaragara ko ari pouvoir pour la génération izaba pouvoir de génération ukibaza ngo watshari come next urumva niba bizagenda bite ukabona nta muri uturiro iriho yo kuvuga ngo bizafunguka gutya bikomeze urumva aho nkubura nka gato rwasa ntatsinzwe next yashobora gutsinda urumva kandi yatsinda akaza agahindura ibintu ariko ahereye ku byo nkuru nziza yubatse nk'uko kubyuriya never yubatse isi iki gihe urabira ngo Venezuela igihugu kirerekana ko kirimo gutera imbere kuri speed nto kuko batinda mu mpaka bivuga bya demokrati bitinda mu mpaka ariko bikamara igihe kirekire mu mahoro icyo gihe rero umuturage ku giti cye ku rwego rwe ucuruza abacuruza uhinga abahinga abanyapolitiki bari mu mpaka urumva kandi umuntu uhinza keza yubaka inzu uhinza keza ashyiramo umuriro ese ucuja kunguka agira iki ucuja kugahomba arongera gatangira ese ukajya gusoga gasanga umujyu ugeze aha ariko igihugu kitarigeze kigira big speed urugero rwiza ni nk'urwo mu Budage igihugu cya Hitler urareba Hitler mu 1936 ajya kuba president ajya kuba umukuru w'Ubudage yaragiye boosting economy y'igihugu kuva ku gutungwa n'imyenda y'Abanyamerika kugera Germany waye super power ako that could not survive ni nka byo ndivyo police buzanye byitwa overspeeding niba twabivuga cyane urenga umuhanda niko bigenda rero ariko ibyo ntibikora hagahugu nk'ubusisi kuba ngo kagiye gasunika ibintu byako uko leta imara imyaka mu mpaka niko abaturage babagenda bagira bate bikorera ibyabo by'amajyambere amajyambere burya rimirwa ku rwego rw'umuturage se ku rwego rw'igihugu rero Burundi ni igihugu mbona ko bwanje kirimo kuremera amajyambere yacyo ku rwego rw'umuturage kandi kiza cy'ubwoko bw'ayo majyambere ntibugaragara ntabwo waba uri photogenic ariko urarama kubera ko it is rooted uba ari ubukungu bushingira ufite imizi myinshi ingana n'abaturage bose ntabwo aba ari ubukungu buteretse ahantu hamwe so central so nibyo ngibyo donc kubwanje iri approach ya nkuru nziza yagiye kubaka mu Burundi nyuma y'intambara ndende ya CNDD-FDD kugera aho bugeze uyu munsi kaba ari igihugu kifite ibibazo n'inzira zo kubikemura ntabwo amajyambere y'igihugu ari ukutagira ibibazo ahubwo ni ukuba nibura bigaraga ko bizakemuka kuko usibye n'igihugu n'urugo ubwarwo ntarwo ruro rutagira ibibazo
ngayo nguko rero umuhanuzi umusizi ariko reka mwite n'umuhanuzi kuko ibintu yavuze mu by'ukuri nibyo twebwe turimo tuganira kano kanya ni ibintu ntashidikanya kuvuga ko bishobora kuba biri no mu byo yazize kuko mu by'ukuri yavuze ukuri kwambaye ubusa hano umusizi Bahati Innocent ubwo tukaba tuboneyeho n'akanya ko kugira ngo nyabona abantu ntimucike intege dukomeze tumutabarize ntituzi niba kiri mu isi y'abazima ariko abaye akiriho dukomeze tumutabarize abazamuyiriya leta izamushyiraho abona kuko niba umuntu agize igitekerezo udashimye umuti ukaba kumurigisa mu by'ukuri abanyarwanda bazagera aho bashire neza neza ndagira ngo rero bwana Cedric umaze kumva ibitekerezo bya bagenzi bacu bakomereze bagenzi bacu wumvishe n'igitekerezo cy'umwe mu rubyiruko wari umusizi akaba n'umuhanga cyane mu gusesengura ibintu nk'uko nawe umaze kubyiyumvira hanyuma bakamurigisa ndagira ngo nawe ugire icyo tubwira kuri ino ngingo twari turiho wihuse ijambo ryawe
murakoze muyobozi ikigaragara ikintu cya mbere ni ko mu Rwanda hari ubukene ariko buriya muri ekonomi biragaragara ko buriya ubukene buhenze cyane kurusha iyo ekonomi imeze neza bibona par exemple ko kubera ko leta y'u Rwanda ntabwo yigeze ifata ibintu bya ekonomi mu buryo buri siriye ko ubu ngubu mu gihe cya covid byabaye ngombwa ko byo gushaka inguzanyo bwana Deni yayivuze neza yerekanye ukuntu izo nguzanyo zishobora kuba nyine ari izo kuriha bimwe mu madeni bafite kuko turabizi ko bafite amahoteli menshi Kigali n'ayandi mabusiness ya Crystal Venture ari aho ngaho rwose bishobora kuba izo nguzanyo mwavugaga kare ari ibyo ngibyo bari gukora ariko njye ndashaka gusubiza uyu muvandimwe wari wandikiye bwana Serge ndashaka kumwumvisha ko ibisubizo birahari ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'umuntu rwego rw'igihugu hagombye kuba hari ubundi butegetsi ubutegetsi bwa FPR buzigira bugira icyo bukora ariko dufite leta ni iki cyagombye gukorwa icya mbere tugomba kurwanira pouvoir d'achat ese ni byanjye nababwiraga buri muturage mw'iki gihe kitoroshye leta yagombye kuba afite amafaranga imuha buri kwezi kumufasha ntabwo ushobora kuba ngo ujye gukora inganda ya Volkswagen kandi umunyarwanda adashobora kugura adashobora no kwigaburira kuba ninde uzaguriza imodoka ugomba gukora ibintu abantu bashobora kugura izi nganda tugomba kuzitangira tufite imana ikomeye cyane ko n'umugisha mwinshi cyane kubera ko tufite urubyiruko mu Rwanda tufite population iri jeune tukiri inganda ariko ubu n'inganda niko hakomye kuba hari amategeko arengera ikintu cya property rights uburenganzira ku bintu umuntu yakoriye ku buryo umuntu afashwe gukora business ye business igatera imbere ku buryo ntabwo umuntu yakoresha ingufu za leta mu kumwiba business ye ibintu nk'ibyo ngibyo birakenewe ikindi tugomba kuvanaho tax ku butaka ibintu nk'ibi ngibi nibyo byafasha leta nibyo byafasha igihugu mu kubaka basis yatuma tuva mu bukene ariko ibyo ngibyo ntabwo bishoboka na leta dufite kuri impamvu muzi ko ari impamvu abavandimwe uyu munsi banawe basobanuriye basobanura kuva buri munsi rero uwo mucuruzi nge namubwira iki we nk'umuntu iki ashobora gukora nk'umuntu agomba gukorana natwe tugahindura sisiteme y'u Rwanda kuko ntabwo ubucuruzi afite ikibazo ntabwo ashobora gutera imbere kuko afite n'ubwo bushobozi agafite n'ubwo bushobozi ba Rwigara bamusobanurira ukuntu Kagame amaze igihe ashaka kubiba business yabo ntabwo ari ba Rwigara gusa za Rwanda fomu n'ibiki byose mu Rwanda icyo kibazo kirahari aho babwira abantu ngo bihangire utuzi haje cya kintu cya irresponsibility kuba ubutegetsi buri irresponsible ngo ikurumu y'u Rwanda itiri imbere rero bavandimwe mu magambo makeya niko hakenewe politike itekereza geostrategi y'u Rwanda aho iri niki dushobora gukora tatu igihugu gitera imbere noneho niki cyatu n'ikireta yago n'ikireta yaha umuntu ngo ashobore guteza imari y'igihugu mu gihugu cyose imbere ariko ngo bikorwe hagomba kuba ari politike nshyashya ishinzwe mu kubaka mu guteza abanyarwanda imbere murakoze
urakoze cyane bwana Cedric mu by'ukuri nanjye nakunga murya we mvuga nti aho kugira ngo bajye birirwa batanga imisoro ya hato na hato kandi ku gahato nk'uko uyu muvandimwe nawe yabyivugiye batera inkunga abafite imigambi myiza kuri ejo hazaza h'u Rwanda ni ukuvuga RNC ihuriro nyarwanda kugira ngo twihutishe impinduramatwara niyo mpamvu twavuze tuti va ku giti dore umuntu ihuriro nyarwanda niryo ribafitiye imigambi myiza kandi ifite politiko wiri yo kuzaribagezaho mu kanya rero ndakugarukaho bwana Cedric kugira ngo uduhe presentation ya gatatu y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi iminota itaradushira nasigaye iminota mike cyane ariko ntabwo twajya kuri iyo presentation ntaraha ijambo bwana Ali Abdul Karim mu magambo avunaguye cyane wumvishe bagenzi bacu wumvishe presentation ya Comrade Denis Rugendo wumvishe bwana Epimaki cyabitekerezaho wumvishe Comrade Cedric cyabitekerezaho wumvishe n'umuvandimwe wari gishijwe tutazi irengero rye umusizi Bahati Innocent uburyo yasobanuraga nawe uburyo yabonaga iterambere nyaryo rikwiye kuba rimeze ndagira ngo nawe nkubaze ikibazo kigira kiti iyo ubonye ibigo bigera kuri 31 byanditse ibarwa kandi byinshi muri byo ni ibigo urebye neza ni ibigo by'abanyamahanga byandikiye RDB bibwira biti twasabaga ko mudusiba mu gitabo cy'ubucuruzi kubera ko tubona gukorera muri iki gihugu bitakidushobokeye kuri we nk'umunyapolitiki bisobanuye iki bwanari
Akseri uranyumva neza
ndakumva neza
yes mbere na mbere mbanze nshimire Dene Comrade Denis na bagenzi be uko babisobanuye ariko cyane cyane we yabisobanuye birambuye na Epimake hanyuma nyine Comrade Cedric yongeraho idea yuko dufite resource yitwa manpower y'urubyiruko Bwana Akseri n'abanyarwanda badukurikiye nta gushobora kugira umugati munini mu gihe wowe ahubwo ari wowe urimo kuwurya njyewe mbere nari umucuruzi igihe kinini cyane kuva ndi mutoya natangiye ndi umucuruzi nkiri mu mashuri. Iyo uri umucuruzi kugira ngo ubone amafaranga ni common sense, ugomba kuyashora, ugomba kuyagira. Ariko muri economy hari umusenateri akunze cyane w'Umunyamerika yaravuze ati aho kugira ngo muhe Abanyafurika mugume mubaha imfashanyo, ahubwo mukwiriye kubwira Abanyafurika bakavanaho imisoro baka abantu babo, ikindi banka zabo zikavanaho interest rate ziri hejuru. Bwana Kiseri, hano iyo ugiye gusaba amafaranga nubwo waba utari umucuruzi, uri umuntu usanzwe, ujya gusaba amafaranga wenda nk'ay'imodoka, ugasaba nk'ibihumbi nka 25 wenda by'amapound, nizo miliyoni 25 zirenga 25 z'amanyarwanda. Wishyura nka bugufi 3% bitatu ku ijana. Ariko mu Rwanda umucuruzi agiye gusaba izo miliyoni muri banka yishyura hejuru ya 25% ku ijana. Nta cyansi bafite rero, icyo ni icya mbere. Ariko ntabwo ari ibyo ngibyo, imisoro ya hano y'abantu batanga ntabwo ushobora kurenza certain amount. Bapimiranya bati aho kugira ngo umuntu tumuvaneho umusoro dushyire umusoro tuwuhanike hejuru, abantu bananirwe kuyishyura, ubwo reka tugabanye umusoro utangwe na benshi babishobore, ariko bagire na makeya ari bugure ibintu, bagire andi aguma mu mifuka yabo menshi ari bugume mu mifuka yabo, bashobore kugura ibintu kugira ngo niba baguze ibintu bitume n'inganda noneho zikora ibindi byinshi, inganda nazo zitanga iyo misoro bikore na byinshi, zinahe n'abantu akazi. Ni common sense. Ikibazo rero kiri mu Rwanda ni gisobanurwa gite? Kwa kwikanyiza byo bino kubwiye ngo ushaka ngo ubone amafaranga ugomba kuyasohora, gusohora kugira ngo ubone andi. Mu Rwanda aho kugira ngo basohore, ubwo bo barakamura bakamura mu bantu, kamuye mu bantu ntabwo ushobora kuyabona, nta mafaranga ushobora kubona. Mu gihe cya Great Depression ariyo mbona twebwe ibihugu byinshi bya Afurika turimo mu 1925 igihe hari depression bavuye mu ntambara ya mbere, depression ikomeye cyane yari ku isi hano hose ku isi yose, nibwo haje abantu b'abahanga banza uwo batuzi cyane wavuzwe n'uwitwa Keynes wakoze iyo bita Keynesian theory muri economics. Ntoya yanjye nize mperuka kwiga economics ndi muri high school muri senior 5 na 6, ariko ntabwo ushobora kwibagirwa Keynes theory. Yaravugaga ngo igihugu kivuye mu majya cyangwa mu bihe bikomeye kibona amafaranga, ayo mafaranga kikaha abaturage nubwo baba babishyura kugira ngo gusa ngo bahinge imihanda, bahinge imiferege cyangwa izi bakora ibiki, bashobore kubona amafaranga ajya kugura ibintu kugira ngo inganda zitangire ku kickstarting. Bwana Kiseri n'Abanyarwanda dukurikiye, niyo mpamvu muri bino bihugu igihe cya COVID bahaye abantu amafaranga kugira ngo bashobore kugura ibyo kurya, bashobore kugura ibintu n'amamodoka. Abantu bamwe bagumye bagura amamodoka, iyo ugumye ugura ikonomi iguma igenda, biguma byiyongera, abatanga imisoro nk'uko navuze bakaba benshi, imisoro leta ntiyongera, ahubwo ubungubu bwo ikonomi yatangiye kugenda izamuka, nibwo batangiye kugenda bongeraho gatoya, nabwo bongera ku bintu nko ku mavuta, kuko amavuta yo bafite impamvu ebyiri barimo kuyongera. Barashobora ngo bagabanye abantu gukoresha amamodoka kubera climate cyangwa kubera climate change, sinzi mu Kinyarwanda climate change na itiki gufasha
ikirere, ihindagurika ry'ikirere,
exactly, kugira ngo babigire. Ariko
barimo no kureba ukurikiye nka Amerika wabonye ko Biden ashaka kuinvestinga trillion eshanu z'amadolari trillion eshanu muri infrastructure kugira ngo bakore imihanda bushya bakore bridges nshya ubaka amashuri bushya mbese bagende bogera ibyo ngibyo ibyo byose byo bagamije no kugira ngo bashyire amafaranga mu mifuko y'abantu baha abantu ubuzi hanyuma abantu bakora ubuzi bavana imisoro ku bantu benshi aho kugira ngo bayivane ku bantu bakeya kuko abantu bakoze ari bakeya abatanga imisoro bari bakeya imisoro ikaba mike ugasanga mwayitumbagije mukabaniga ibi bintu no mu Rwanda ntago bihari ikindi kiri mu Rwanda bwana Kseri nuko amakampuni ibintu byose bitwarwa n'amakampuni make ariyo ya Chris Ventures ariyo ya Kagame umunwe yakabaye perezida yabaye umucuruzi amakampuni ye niyacuruza kandi amakampuni ye tuzi yuko adatanga imisoro ayo makampuni yafunze rero niyo agomba gutanga imisoro kugira ngo bashobore kubona ayo bari bwishyura abo bishyura ibarabarimo ibarimo abavuriro ibari biki kugira ngo revenue authority nayo igaragaze ngo igeze kuri ya ntego yabo bayihaye igomba kuyakamuramo igomba gushaka abo yakamuramo ntabwo yafata kuri kampuni ya Kagame ku makampuni ya Kagame kandi niyo menshi niyakora ubucuruzi cyane ntiyagena ngo afate muri Rwanda Air kuko ni kampuni ya Kagame ntawuzi nyirayo ntiyafata muri biriya bya tourism kuko ni ibintu bya Kagame n'abakeba muri ruhande ba Tony Blair ugasanga ahubwo abakeya badaha n'izo contract ngo bashobore kuba bakora amafaranga barimo kubavana amafaranga barimo kubavana iki n'ubwo barimo kuvana imisoro so bigahumira ku mirari rero so kugira ngo bakinge rero byo ni ngombwa igisubizo rero kiri hehe bwana Kseri dufite ingamba yihariye yerekeye ku iterambere risaranganyijwe buri munyarwanda yibonamo ndaba urugero rutoya cyane rw'ibintu nkora muvuga kuri radio ariko n'umunyarwanda wese azi bwana Kseri iriya Kigali itangira gutera imbere mu kiyovu cyo bitaga ikiyovu cy'abakene abantu bari batuyemo babirukanyemo bamwe ntibabahana indishyi nibo bamwe bagiye baragura iriya za hari ubona za kangombe iyo wumva ngo banyahe abo birukanye mu kiyovu nabo birukanye n'ahandi hantu mu mijyi igiye mutsinda shaka yabasenyeraga yabagiraga ibiki nibo bagiye bajya hehe bajya za kangondo barubaka uko bigondeye uko bishoboraga aho babirukanye cyangwa abo bashoboye guha babahenga miliyoni imwe gusa maximum miliyoni imwe cyangwa miliyoni ebyiri z'amafaranga ntago hashize kabiri leta yahagurishaga miliyoni 500 urumva abaturage yabavaniye ubusa n'ahantu habo ha gakondo bamwe ni gakondo yabo abandi nyine bahamaze nk'imyaka irenga 2340 irabirukanye bagiye barorongotana bajya muri za banyahe ihahantu yabirukanye ihagurishije mbere na mbere miliyoni 500 icyo yari yakozemo gusa ni uguharura amazu yabo ayo mazu yari ahari gushyiramo za gatapira zikayasenya zikayagira yanze bakagurisha ngo ibibanza amaporoti ibibanza babigurisha miliyoni 500 nabyo biza kubura isoko birabagabanya banza baragurisha miliyoni 250 urumvuga umuterage ntago muri iryo terambere we ntiyibonyemo ribaye iterambere ryabakeya muri icyo gihe abari bahari n'ibande nuriya James Musoni n'abandi yakoranaga nabo akiri minisitiri wa local government ari no muri finance ibyo ntibirarangiye baravuze batireka bagiye muri banyahe urumva bagiye bagiyeyo barigondoye bakoze uko bashoboye abanyarwanda n'abana beza ubundi barakora nubwo baba bari mu bigoye barahubatse batunowe yanabanyahe naho hari habaye umujyi wazamutse valeri y'ubutaka yazamutse cyangwa valeri y'ibice y'amapoliti yazamutse niho baragiye barabirukanye ahubwo batwaye mu tuzu ku byumba bibiri tudafite Valeri yaho bakagurishije ubutaka bwabo bakabona amafaranga menshi muri rya terambere bakabyibonamo bakoze mu cyo twita goodwill. Goodwill yo kuba wari ufite itaka ryawe noneho ubutaka ikiciro cy'ubutaka cyazamutse ukaboneramo kugira ngo nawe ubone iyo goodwill yo kuba ariwe waruhatuye ugize uzamukane iryo terambere nawe uryungukiremo ugurisha ibyawe ku giciro cyo hejuru ugende usange wubatse ahandi hantu ikintu kinini cyangwa utangiye n'ubucuruzi biturutse muri ubwo butaka wagurishije babibambuye imanza ubanza uzizi zimaze imyaka irenga ubanza bikabaka imyaka itanu kuva babitangira ubanza byaratangiye muri 2016 irangira 2017 muri hariya habaniye so bwana kiseri urabona nkubwiye abashoramari cyangwa bita abashoramari bagera hariya bakananirwa kuko amakampuni akora ni aya Kagame gusa niwe uzana amavuta mu gihugu peteroli yose niwe uyizana anyuze muri ya Gatera umushumba we witwa Gatera niwe ufite amahoteli abantu bose bagomba kujya mu mahoteli ye n'ubu ba covid nimwe bajya mu mahoteli ye uwo bajya muri karantini n'ubu bashyira abajyamo abaje muri ziriya wumva ngo izo za meeting bari kuzazamo bajya mu mahoteli yabo nibo bakora nibo bakorera amakwe bagomba kurekora mu hoteli yabo undi wubatse hoteli agahomba ugiye kujya guhikiraka ngo ikirikira kuri buhe minisiteri bagomba guha amakampuni yabo uzi yuko za Mutara Mutara Investment arizo za Crystal Ventures izo zigurisha intebe izo zigurisha stationery izo zigurisha imiki ubigo bya leta n'undi ubibonye agomba kuba hari uko harahure na Kagame cyangwa na Nyiramongi so nta muntu wundi ushobora kuzamuka mu gihugu kandi barangiza bakabavana iyo misoro ntabwo rero ari iterambere buri muntu yibonamo ni iterambere ry'abantu bake cyane dufite igisubizo rero twebwe ni ingamba yacu banza ari ingamba ya kabiri y'iterambere ubuntu yibonamo ariko none ntabwo ari ibyo n'iterambere leta igomba korohereza abaturage kuko nabivuze igabanya interest rate za bank igasaka amafaranga ahendutse yaba muri World Bank yaba muri IMF yaba he atuma abaturage batera imbere abacuruzi bose bakabona access ikindi imisoro ikagabanyuka kugira ngo abantu basigire amafaranga basigaza mu mifuko yabo bagura ibintu bikiki starting bagire purchasing ishobora kugura ibintu inganda ibyo zakoze bigurwe nazo zikora ibindi byinshi zinakoresha n'abantu benshi ni simple economics ariko igomba gukorwa hariya political will navuze urakoze cyane bwana Axel
urakoze cyane bwana Ariya nakakuretse ugakomeza ariko nyine mwanya ntabwo bitwemerera ni ibintu tuzagira wenda ikindi gihe cyo kubiganiraho mu buryo burambuye ariko iby'ingenzi ngira ngo byavuzwe munyemerere rero munyemerere duhite tujya ku ngingo ya nyuma sinzira muri gunabona n'umwanya wo kwikomantaho ariko ntacyo reka tureke bwana Cedric ayitubwireho gatoya murabizi ku Rwanda mu minsi yashize rwohereje ingabo muri Centrafrica rurangije rwohereje ingabo muri Mozambique ni ibintu twaganiye igihe kirekire ubwo hari n'urwanurwa ko igihugu cya Ethiopia kiri mu bibazo by'amakimbirane hamwe n'abaturage mu karere ka Tigray gishobora nacyo kuzaka inkunga ya Leta y'u Rwanda kandi Kagame asanzwe amaze kubigira igishoro cy'ubucuruzi ku buryo we dushobora gusanga umunsi ejo cyangwa ejo bundi yohereje ingabo nubwo wenda audio dufite ariko tutari bubashe kubagezaho kuri uyu mugoroba igaragaza impuguke zitekereza ku ruzinduko minisitiri w'intebe wa Ethiopia aherutse kugirira mu Bugande no mu Rwanda wenda nzasaba Serge ayongere ku mugereka w'iki kiganiro kugira ngo muzakurikire ibyo twabashije kubasomera ariko u Rwanda rushaka kwigaragaza muri Afurika nk'igihugu gifite ingabo za kabuhariwe zikomeye zishobora kuzana umutekano hariho hose nyamara iyo urebye ku rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika ndetse no ku isi ibyo nabashingiye kubona u Rwanda ntago ndusanga mu bihugu nka 34 bya mbere muri Afurika ndetse biranatangaje kubona nk'igihugu nka Mozambique kiza ku mwanya wa 25 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyari tabaje u Rwanda rutagaragara no ku rutonde akaba ari ibintu biteye amatsiko. Nasabye rero bwana Cedric ko yategurira akaganiro kagufi ya ku icyo kintu, ndagira ngo mu ijambo agira icyo atubwira. Bwana Cedric, ijambo ni ryawe.
Murakoze. Muranyumva?
Ndabumva neza.
No, murakoze. Ubu ndatangira mbasomera akantu gatoya cyane. Hari igitabo nge nakunze gusoma n'ibindi ubyo bintu bisobanura neza. Hari umugabo w'umushinwa witwa Sun Tzu, yanditse igitabo The Art of War. Sun Tzu ni umuntu w'umushinwa wabayeho rwose nk'imyaka 200 mbere ko Yesu navuka. Nyine ni umuntu wanditse ibintu bya gisirikare, ariko uko byandika rwose ni ibintu ubirebye ubona ko ntabwo byahindutse ko bimeze nk'uko bimeze ubu ngubu. Ariko mu gitabo hari ikintu avuga aha ngaha, ndabisoma aho ngaho mu Cyongereza no mbisobanure mu Kinyarwanda. Avuga aho ngaho ngo a general must pay attention to all five, for they represent the difference between defeat and victory. So you must study them when laying your plans and thoroughly understand their relevance. By this I mean you should consider which ruler has a moral compass, which general has ability, which side is best favored by climate and terrain, where is leadership most effective, which army is strongest, whose officer and men are best trained, who best understand the use of rewards and punishment. The answer to these questions tell me who will succeed and who will be defeated. Mu Kinyarwanda, umuntu wese umuntu w'umujenerali yagombye kureba ibintu bitanu mu gihe yitegura kuyobora urugamba. Yagombye kwizera ko ibyo ari gukora birimo imbwiriza umuco nziza. Yagombye kuba yumva ubushobozi bwe afite nk'umuntu w'umuyobozi. Yagombye kuba yumva ibintu bya climate and terrain, nyine ni birere n'ubutaka, naho ari kubirwanira ibintu bya leadership. N'ikihe gisirikare gikomeye kurusha ikindi? Iri ngiri izo consideration umuntu bita bituma umuntu ashobora gukora analyse y'ibyo ngibyo, ngo ashobore kumva ese kwa Kagome ko birirwa batubwira ko bafite igisirikare gikomeye, koko bafite igisirikare gikomeye? Tekereze, ni iki cyatuma umuntu w'umusirikare yakwemera kugenda ku rugamba ngo apfe? Ese umusirikare wa FPI yagiye kurwana aba agiye gupfira u Rwanda cyangwa agiye gupfira Kagome? Imbwiriza z'umuco igenga politiki ya FPI yo ingabo zigiye kurwana, izo ngizo ziba ziri kurwanira iki? Namwe murabizi ziba zigiye kurwanira Kagame. Ariko hari n'ikindi turabizi ko cyane cyane n'iki gihe ibihugu bimwe by'abazungu biri kuva muri Afghanistan bari kuva muri Vietnam ntago bagishaka kurwana izi ntambara nyinshi zirwanya n'abateroristi, kuko abaturage babo kuko za demokarasi abaturage babo baba bazima, abana babo bari kujya gupfira mu bihugu batazi no kuvuga n'amazina yaho, cyangwa ari ubwa mbere bakumva n'icyo gihugu ko kinabaho. Rero bagakoresha abangaba bashaka kutwumvisha ko ari abapanafrikaniste kandi bagiye kwica abandi banyafurika mu izina ry'abazungu na Kagome. Ese wowe umusirikare wo muri FPR, umusirikare wa ADF ariko ni kimwe, icyo ngicyo uri kumva ari impamvu nziza yatuma ugenda ukaba umutambo y'ibyo ngibyo, itambo y'iyo politiki? Ni politiki umva ari nziza kuri wowe, ariyo ukuri wanapfira? Ni ikintu bagombye kwibaza. Wowe urebye muri leadership, ese iyo leadership y'agatsiko ko ari abantu gusa bavuga ngo baba yes men gusa
ahunga hona abantu bagiye muri leadership bagiye kurwana mu gihugu bari kucyumva poje ibihumbi bitatu kuri territoire kandi tuzi kuri bya bindi bya train twavugaga ahunga muri Cabo Delgado yego hari imiji hari iki ariko nahantu hajya nahantu nyine hari amashyamba menshi cyane nago n'imihanda yaho ngaho nago yubatse neza leta y'ingabo z'u Rwanda rero zifite capability yo kurwana aho ngaho wumve capability y'igisirikare ubundi bisirikare bari bazi gukora comparison yazo ubundi ibisirikare byose byo ku isi biba birimo mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere ni igihugu gifite icyo gisirikare ni igihugu gikora ubushakashatsi bwayo bw'intwaro n'ibikoresho bya gisirikare kenshi baba bafite n'imbunda n'amatanki n'ibyo byose bakorera muri icyo gihugu kandi biva mu bushakashatsi bwabo bafite rwose industri n'inganda kandi babona ibyo ngibyo bifite connection na bya byo twavugaga kare ekonomi y'igihugu ni ikintu gikomeye cyane muzi ko hari n'ibyo bon simbizi ibi byose birahuye kuko muri Amerika for example bafite nk'igihe habaye nk'intambara byabaye mu ntambara y'isi yose bahita hari itegeko perezida ashobora guhita asinya inganda zose zikaze zisinduka zikaze zikora ibintu by'intambara no muri iki gihe cya covid kuko ari kuba ko bari mu ntambara bose bahindura ibintu bavuga ngo ntabwo tugomba gukora imiti iza vaccine ku buryo bwihuta perezida Biden arabisinya rwose birakorwa doki ibintu byose ni ibintu abantu ni ibintu nyine igihugu nk'icyo ni igihugu kiba gishobora kubikora kenshi ushobora gukora nk'abanyamerika for example bafite za systems zawo na ko bafite za matanki yabo n'imbunda zawo n'ibiki byose n'indege za gisirikare zabo aribo bakoze ubushakashatsi bwazo none barangije baranabikora abarusi nabo niko bameze noneho nyuma yaho hari icyiciro cya kabiri ni ibihugu biba biri ibihugu bikize ariko ntabwo bikora ubushakashatsi cyangwa ubu biragenda bigashaka nk'igihugu kimwe kibikora noneho bakagura ukunze kubibona muri Saudi Arabia bagura nyine tekinoloji ya mbere ya gisirikare imbunda ziri nshyashya ibikoresho biri nshyashya byose noneho akaba ari bakoresha n'amatakitike rwose ari y'ubu ngubu rwose ari moderne n'ibyo byose ngo ushobore gukoresha ibintu akaba ari byo buriya bazagenda bagakoresha ariko kenshi kubera ko nago kenshi baba bakeneye abatekinisiye n'ibyo byose buriya niyo mpamvu ntabwo mbizi ariko niyo mpamvu ngenyeka ko abazungu for example barekeye ibintu bimwe abatalibani aho ngaho muri Afghanistan kuko buriya udafite ubushobozi bwo gukora repair cyangwa se ikintu gipfuye n'ushobora guhinduza nyine ikintu cyapfuyeho nyine kuko akundi for example imodoka yawe ushobora gupfa ugakenera nko kugura nka moteri nshyashya ariko niba se udashobora kuyigura n'ahantu wayigura nyine ufite nk'ikintu kizapfa ushobora kurikira amplace cyangwa ushobora kukigumana nyine ibintu bya logistiki ni ibintu bikomeye cyane mu gisirikare na Napoleon yaje akavuga ngo igisirikare ngo kirwana ku nda yayo nyine murabyumvishe namwe ubusirikare utariye ubusirikare udafite ibikoresho ntacyo abamariye ntabwo bashobora gutsinda urugamba kenshi bon icyo ngicyo noneho nyuma hakaza icyiciro cya gatatu ni ibisirikare kenshi biba biri ibihugu bikenye all the time biba biri ibihugu bikenye ubundi biba bifite intwaro zo muri za mirongo ine na gatanu na mirongo itanu nyine igihe nk'imyaka icumi ya nyuma y'intambara y'isi yose kenshi ukunze kubibona n'u Rwanda n'ibindi bihugu by'aho ngaho biraho ngaho bidakora intwaro zabo izayo mwabibonye muri Cote d'Ivoire ko nyine igihe bari bari kurwana n'abacengezi baho bari babuze ukuntu kubera ko abafaransa batangiye gufasha abacengezi baho ngaho nyine ngo babashe kubona amasasu no mu gihe cy'intambara nawe Habyarimana nyine yari yabuze amasasu kubera ko na masasu bakoraga mu Rwanda nyine ariko u Rwanda rwo rufite training rufite experience kuko ni igihugu kiwe mu ntambara kuva kuva rwose kuva kera kuva FPR yatera muri 70 na mbere yaho n'abantu ufite experience kora ko birwa barwana ni system iri centralisé ariko bum nako ngiye kujya muri analyse cyane icyo ngiye nashaka kubereka ahangaha niko system y'u Rwanda system ya gisirikare ari system au fait nk'umuntu w'umusivile hari nk'igihe par exemple batweka ama video bari kurasa ama machine gun n'iki cyose ariko ama machine gun ayo ama PK40 bari kurasa nyine ni ibikoresho by'abasoviyeti rwose nyine ya kera cyane nk'ibyo kuko ubundi cyo umuntu agomba gutekereza mu ntambara niko nako umwanzi wawe yicara imbere yawe akakureba mu maso akakureka ngo umurase nyine hari icyo bita manuva hari ubundi iyo ushaka kumenya ingufu z'igisirikare wibaza se how mechanized is that army nyine mechanized bivuze ese bafite amatanke bafite ama pickup truck nyine bafite ama truck nyine hariho za machine gun n'ibyo byose ni gute bazikoresha personal carriers ni gute babikoresha mu ntambara u Rwanda rero rufite udafite na za kajugujugu z'intambara kenshi barazifite ariko ni nkeya cyane nyine iyo ngibyo birakoreka noneho hari nk'ikindi cya transport cya transport ni gute abasirikare bavana ahantu hamwe ukabajyana ahandi ubu ngubu none se ni gute igisirikare cy'u Rwanda cyashoboye kuva mu Rwanda kikagera muri Mozambique politiki y'u Rwanda isi yose abizi ko Kagame ari umuntu w'umwicanyi ari umuntu w'ibandi uri aho ngaho icyo ikibabaje rero impamvu Kagame yirirwa agenda ahantu hose aba ari kubikora ngo yereke abazungu ko abafitiye akamaro niyo mpamvu rero yirirwa agenda ariko rwose banyarwanda sisiteme ya gisirikare niyo yagiye babeshya niyo mpamvu reka bakoresha n'abantu bamanika bica abantu hanze kuko naho umukuru bashobora kuneka abanyarwanda bose ahubwo bagomba kubatera ubwoba kuko bafite ubushobozi bukeye murakoze
urakoze cyane Bwana Cedric wenda tuzashaka n'umwanya twongere tubiganireho cyane kuko hari ibindi bibazo byinshi wenda umuntu yabaza ariko reka tuzashaka undi mwanya kuko igihe cyaturangiranye gusa abanyarwanda umuntu yababwira ko ku rutonde rugaragara rwakozwe na Global Firepower rw'uburyo ibihugu birutana mu rwego rwa gisirikare mu kugira imbaraga mu bihugu 30 bya mbere muri Afurika ntabwo u Rwanda rugaragaramo hazamo nka Egypt, Algeria, South Africa, Nigeria, Morocco, Angola, Ethiopia iri ku mwanya wa 7, Libya, Tunisia, Republic Democratic of Congo ku mwanya wa 11, Uganda ku mwanya wa 14, igihugu nka Tanzania ku mwanya wa 23, igihugu nka Mozambique ku mwanya wa 25, igihugu nka Burkina Faso ku mwanya wa 30, u Rwanda ntabwo muri 30 ruzamo ariko mu rwego rwo kubisakaza ko ari abantu badakorwaho rwose aho ho baza ari aba mbere. Reka dusoze rero iminota yaturangiranye rwose mumbabarire umunota umwe musezera ku badukurikiye. Reka mpere kuri ndaza gusoreza kuri Bwana Epimaki kuko ni ushinzwe ubukangurambaga. Reka mpere ngira ngo wenda reka nongere nsubire kwa Cedric. Cedric mu munota umwe ni wowe butumwa wifuza gusigira abantu.
Ndabashimiye kandi ndashimiye Bwana Denis, Bwana Abdul Karim, Bwana Epimaki, Bwana Serge kuri technique sinzi niba na Madame Chatara ari uyu munsi ariko nawe ndamusuje ndabasuje abanyarwanda twari turi kumwe uyu munsi reka rwose duhure dukorane cyane cyane abantu bose bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu hose muri opposition n'abatari muri opposition bari muri FPR bamenye ko rwose turamizero yabo reka hamwe dukore twubake igihugu gishyashya gishinzwe kuri mwebwe cyane cyane niwo niba uri umuntu w'umusirikare ari kukohereza mu mahanga umenye ko rwose sacrifice na ukeneye kuyikorera kagume ngo akomeze akire akomeze abeho neza reka dukore twubake igihugu kizaho umusirikare najya agenda agiye muri deployment agiye mu kazi azaba azi ko agiye kurwanira abaturage koko murakoze.
urakoze cyane ubutumwa bwiza cyane reka twizere ko bazakumva kandi bakagutega amatwi mumbabarire reka njye kuri bwana Denise Rugendo mushimira ku bitekerezo byiza yaduhaye n'ikiganiro giteguriye kuri uyu mugoroba bwana Denise mu magambo avunaguye ubutumwa yifuza gusigira abanyarwanda kuri uyu mugoroba n'ubuhe
urakoze cyane Akisele reka nsoze nk'uko natangiye ngushimira nshimira n'abagenzi banjye twafatanije muri kino kiganiro Abdul Karim Ali Epimache Cedric bose nkabashimira nkaba nshimira n'abanyarwanda bagerageje kutwumva igisigaye rero icyo nasaba abanyarwanda ni uko twakumva yuko akimuhana kazi imvura ihise ko kandi umusonga wundi utajya ukuvuza gusinzira ntago ari abanyamerika cyangwa abazungu bazaza kudukuriraho kariya gatsiko katwica urabona ntawe kanagisigaza rwose ari ari abacuranzi arabica asigaye asanga abanyarwanda dusanga hanze akaza kuhatwicira yaba ari amaruzi cyangwa se kudutera ibyuma ngo bajijishe yuko bakagurira n'abanyamahanga ngo bagende bate basanga abanyarwanda nabo bahungiye babice asigaye bica nabo bakoranye nabo n'abaminisita n'iki byose amaruzi ku buryo aho bigeze akababara abanyarwanda barimo kagomba kurangizwa nabo mureke rero duhaguruke dufashanye dushyire hamwe imbaraga kuko ntago impinduko ubungubu twifuza ni iya buri wese kuko buri wese azayigiramo uruhare kandi buri wese akayiyumvamo niyo mpamvu rero ugufatanya byo is a must nibaza ko n'andi mahitamo tunafite mu gihe twese twifuza yuko buriya butegetsi buhinduka tugomba gushyira imbaraga hamwe kugira ngo iyo ntego tube twabasha kuyigeraho nicyo nsaba abanyarwanda ko badusanga tugafatanya tugashyira hamwe tugakomeza tugasunika ntiturambirwe kuko iyo ufite impamvu sinumva impamvu warambirwa kandi umwicanyi we ukomeza kutwica we ntarambirwa ntahagarika gukomeza kwica abanyarwanda abahora ubusa ubu nta muntu n'umwe waba ukora politiki cyangwa udakora politiki ntabwo ushobora kuvuga kubura igihe cya ubutegetsi bwa Kagame buri hariya ko uvuga ngo uri safe arabatekereza rero yuko kuba abo bagenda bakigira ku ruhande bakicusekera ko byonyine bishobora kuba byatuma babasefa ariko nibaza ko atari ibyo bari abacuranzi aba bana n'abana bo mu mihanda bano bana bagenda bagafungirwa muri izo za gikondo kwa Kavuga barangiza bakarigiswa abacuranzi ugasanga abashoramari twagiye tubavugaho bariya bose abantu bose ku buryo ntawe mu by'ukuri uhejwe kwa Kagame kugira ngo yicwe cyangwa se yamburwe ibyo murakoze
urakoze cyane bwana Denise Rugendo ku bitekerezo byiza no kunama nziza ugiriye abanyarwanda kandi gushimire cyane ku bitekerezo n'inkunguzo hano kuri radiyo itahuka nagusaba ko n'ubutaha igihe tuzakwiyambaza rwose wazatwemerera tukongera ukaza kutuganiriza urakoze uzagire weekend nziza
namwe
arakoze rero mugenzi wacu Denise Rugendo bwana Ari Abdul Karim ubundi muri protocole ni wowe wakagombye kudusoreza ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ariko nzi ko zandangagaciro twaze tuvuga zo z'icyizere kwicisha bugufi kugira umutima wagutse kubabarira ndetse no kuganira gutanga ibitekerezo itumanaho communication byose nziko birangwa iwawe niyo mpamvu nyine ntiriwe nanabigusaba navuze nindaza gusoreza kuri bwana Epimache kubera impamvu yumvikana yuko ari mu bukangurambaga ariko ndagira ngo nawe tubwire ubutumwa waduteguriye mu magambo avunaguye wifuza gusigira abanyarwanda kuri uyu mugoroba
bwana Kiseru urakoze ntuvunike twebwe muhuro twubaha inzego twubaha structure yacu kandi tukubaha buri muntu ibyo akora ariko cyane cyane uribuka yuko nanabivuze muri presentation natanze ya political will navuze icyo umuyobozi akora umuyobozi ni uw'involvinga abayobora bakagira uruhare therefore rero ntabwo twavuga ibintu ngo mu ngero tubihindure so kabisa ntubigire nubwo uwo wacyuzinga wese ababo aba nagize umugisha wo kugira ikiganiro n'abayobozi bagenzi banje uribuka yuko ntangira navuze nti n'urubyiruko nibwo ejo bazabategeka u Rwanda rw'ejo biranshimisha rero iyo ngiye nabo mu biganiro ukumva barimo gutanga ibintu by'umurongo w'ihuriro barabivuga nk'uko nanjye nakabivuze cyangwa n'undi yakabivuze utari ahangaha umuhuzabikorwa wacu mukuru Jerome nayigize iki uko yakavuze ubu niyumva kino kiganiro vice coordinator wa mbere General Kayumba vice coordinator wa kabiri Akizimana SG Gervais Cyondo n'abandi bose nibacyumva barumva banezerewe kumva aba bakomiseri baje muri ikiganiro nanjye nkungana nabo tugatanga ibiganiro dutanga imirongo y'ihuriro biratanga icyizere so ntugire ikibazo ku bintu twavuzeho rero bwana Axel twavuze yuko ubumwe n'ubwiyunge cyane yuko ari ikintu gikenewe cyane ntibi ikintu cyo gukinisha ntibi ikintu cyo gushuka abanyarwanda ngo baba gahenda bwana ni ikintu gikenewe cyane ubumwe bw'abanyarwanda turaza no kuri radio tukabivuga bagenzi banjye bose babivuze ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu tugomba kubimenya umuzungu aza mu Rwanda muri Afurika yazanye ikintu kivuga ngo reka mbagabanyemo ushobore kubategeka divide and rule we mu iwabo iburaya bo babiyunga babashyira hamwe imbaraga bazishyira hamwe bakazana urubyiruko bakazana abagore bakazana ibiki ariko twebwe baducamo duce baducamo turere batugira ibiki hano ntabwo ushobora kumenya mekarere nyabaki banyarwanda rero tubahe icyo twizera ko twebwe tuzi ko tugifitiye ubushake bwa politiki ishingiye kuko tuzi ko ari cyo ikibazo cyacu kiva mu mateka yacu y'amacakubiri ashobora kuba ariyo fumbire ya munyangire ariyo fumbire yo kuryana ariyo fumbire yo kugira ngo abashaka kwikuba bikube dushyire hamwe tumenye ngo ikirebe umwe kiratureba twese ariko tumenye ngo nibyo twavuze byerekeye iterambere buri umwe yiribonamo byose bigomba kuba hari ubushake bwa politiki nanone turabufite no kuri nabyo rero kandi ibisubizo byabyo birahari ushoreje ku gisirikare cy'u Rwanda nshimire Comrade Cedric uko bisobanuye igisirikare cy'u Rwanda ku cyari cyo kirimo kugenda gitera intambara zo hejuru bwana Axel Comrade Cedric arakubwiye ati bariya abasirikare b'u Rwanda bamaze igihe mu ntambara ariko noneho bo niko kazi bafite ni kontrol bafite ntabwo bava mu gisirikare iyo mu gisirikare winjiye mu gisirikare cy'u Rwanda ntabwo ushobora kuvamo so bagomba kurwana baba batarwanye Kagame arabica cyangwa badashoboye bagahunga so iyo umuntu ararwana iyo nkundura nk'iyo ngiyo uhundura Rwanda ntabwo twabavanaho kuba bafite ubushobozi nk'uko dusanzwe tuzi ko n'abanyarwanda bafite ubushobozi ni ibintu dufite buri unique nk'abantu ni resource ikomeye cyane dufite yuko icyo twashatse gukora turagikora iyo twagiye mu bucuruzi ducuruza neza iyo twagiye mu kugira turagira ariko ikibazo ni uko dukoresha energy yacu igahinduka negative tukajya aho kugira ngo tujye duha abanyarwanda icyizere mbere na mbere tutarajya kugira abandi banyafurika ahubwo abanyarwanda tubica tukabakora ibiki ibyo bintu byacu tubihindure cya gisirikare cyacu gitangire gukorera abanyarwanda tuzi ko babishobora babikora neza nabo babe pati yo kugira ngo batabare abanyarwanda batarajya gutabara aho hanze bwana Comrade Denis avuze ikintu gikomeye cyane ngo uwahandi aza gutabara we wabanje kwirwanaho tutarajya gushaka aho handi rero banyarwanda banyarwandakazi mumenye ngo ni twebwe tugomba kwirwanaho derafo ndasaba abanyarwanda hanacara ingingo abanyarwanda niba koko mubabazwa yuko abana b'u Rwanda baguma kuguma bapfa
bicwa bakicwa n'inzara bakabura akazi bakabura ibiki bakagira ibiki nuko tugomba kwibagirwa utuntu duto na duto turimo gutandukanya tugashyiraho tukarwana tukareba ngo twigarurije kiriya gihugu urimo kubikora tumushyize uruhande hanyuma turicaye muri ya high inclusive dialogue dukeneye tugashyiraho ingamba turebana mu zisho tugasasa inzobe ariko turimo nako turimo kudizayininga cyangwa gushyiraho u Rwanda rushya rushaka kuzasigira abana bacu abuzukuru bacu bazadukomokaho bose birashoboka ikibura n'ubushake ikindi kibura ni ukwigomwa twigome ubwibone bwacu twigome ego zacu twigome gushaka guhora dushake kunga twiyunge ntacyo dupfa abenshi muri twebwe nta ruhare twagize muri ayo mabi ababigizemo ni bake cyane ariko simbona impamvu abo bake cyane cyangwa ibyo bakoze abari twe tubyikorera ugasanga turimo kwanganira ubusa so abanyarwanda mureke dushyira hamwe mureke duharanire ubwo bwisanzure hanyuma tubone amahoro arambye amahoro ubumwe n'ubwisanzure ku banyarwanda bose Bwana Axel mugire weekend nziza wakoze cyane komuredzi twarahamo mu kiganiro mwakoze cyane banyarwanda mwadukurikiye n'abazadukurikira turabashimira kandi turashaka yuko mugira icyizere ariko natwe mukaduha icyo cyizere tukabangutsa impinduramatwara urakoze cyane Axel
urakoze ari wowe bwana ari kuza kudutera inkunga buri gihe mu buryo buhoraho uganiriza cyane urubyiruko kandi unarwereka ko rufite inshingano mu kugira uruhare muri heza hazaza y'igihugu cyacu kandi ukabereka n'inzira bishobora gucamo urakoze nawe uzagira weekend nziza nizera ko tuzongera guhura mu cyumweru gitaha arakoze rero mugenzi wacu arakoze mukuru wacu bwana Ali Abdul Karim reka dusoreze kuri bwana Epimache nta mushobora ufite akazi gakomeye wumvise ibibazo abanyarwanda bavuga byaba mu buryo bw'imibereho mu buryo bw'ubwiyunge mu buryo bw'ubukungu kandi twebwe tukaza mu ihuriro tukaza nk'abantu bafite umushinga mushyashya dushaka kubagaragariza ugaragaza ko hari uburyo u Rwanda rwanduka kandi rukajya heza ruvuye habi kuri uyu mugoroba ukurikije ibyo twaganiriye ubutumwa ufite wifuza kugeza ku banyarwanda n'ubuhe ijambo ni ryawe
urakoze bwana Axel kandi ndashimira bagenzi banjye uburyo ibyo bavuze ntabwo ndi bwirwa mbisubiramo nta nubwo ndi butinde cyane umunyarwanda niwe wavuze ati umugabo arigira iyo yibuze agapfa ntabwo impyisi yagutera mu rugo rwawe ije kukurira abana cyangwa ije kukurubanatanya ngo urenge uyisabe kuba ariyo yashyira orudire mu rugo cyangwa ariyo yagutabara ntukwirwanaho nk'abagabo tukavuga tuti ibi ngibi birarambiranye turabirambiwe ariko ko aricyo dukora kugira ngo tugarukane agaciro k'abantu nk'uko abandi bakagira ibi rero birashoboka iyo ufite impimbazi nicyo nakwita desire ardan impimbazi igurumana muri wowe impimbazi ntayo ni ukuvuga kugarukana agaciro nk'umunyarwanda gutabara bariya abanyarwanda bari mu Rwanda bicishwa inzara bafungwa bagakubitwa bakicwa buri munsi kibura natwe nkunze kubivuga ko njye nahunganye igikanka cy'umubiri umutima na roho byagumye mu Rwanda byirwa bizenguruka n'ibyumba aho navukiye bigaruka i Kigali aho nakuriye ibyo byose nkavuge nti nibura niyo nzajya kwitaba Imana nzabe nashoboye kubihuza byombi mpambwe ndumwe ngire mva ngire gakondo ibyo rero njyewe kibura nanjye ndi hano nshobora kuba nagira icyo nkora nshobora kuba ariko abari mu Rwanda tugomba kubatabara ariko mu kubatabara tugomba natwe kwigaruza agaciro kuko turi impunzi baraza kuduhungeta bafashe gahunda z'ukuntu bazabigenza byose ibyo byose tugomba kubyanga tukavuga tuti niyo twapfa twapfa nk'abagabo ariko tukuhiyaruza agaciro kandi tukagaruriza abanyarwanda agaciro iyo mpimbazi irahari tugomba kugira discipline mu byo dukora tugomba gutekereza gushyira hamwe nitwirirwa ducagaguranamo ibice nitwirirwa dushaka abanza aho batari iyo discipline ikaba ihari kandi tukaba tugomba kudacika intege dufite perseverance ibyo rero biratuma ndangiriza ku muntu witwa Benjamin Franklin ni umunyamerika wabaye mu kinyejana cya 18 yari umusiyantifike ari umwagitivite ari umuntu wandika ibitabo ari n'umufilozofe niwe wavuga ati un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Mu kinyarwanda ni ukuvuga ko iyo abaturage bahisemo guhara agapande k'uburenganzira bwabo ngo bagire amahoro asendereye nta na kimwe muri ibyo baba bakwiriye kubona kandi iteka birangira byose babibuze. Banyarwanda banyarwandakazi ngo singira icyo nkomaho hato ntagira wenda abo mu Rwanda bo bahita bakirwa inkota kugwa kandi umuntu yabyumva ariko se nk'umuntu wahungiye hanze urahungira muri Mozambique urahungira mu Bufaransa urahungira mu Bwongereza muri Amerika ugatinya no kuvuga uri mu birometero birenga 1000 bingahe ugatinya no kuvuga abanyarwanda barakandamijwe abanyarwanda reka ngira icyo nakora gitoya ngo kugira ngo wigirire amahoro hato bataza kuvuga hato batazangira gute akajya guhakwa muri ambasade ayo niyo mahoro ntayo uzabona kubera umugambi wo kuguhungeta wo kugusanga aho uri bakagutraumatiza abana bawe ntihazagira icyo bageraho bakabasiga ibara uwo mugambi urahari ayo mahoro ntayo uzabona uwo mutekano ntawe uzabona ariko niyo liberite yo warangije kuyiburanisha ntabwo ushobora kuza kuri radiyo itahuka uvuga icyo utekereza uvuga uti Kagame ni igisambo Kagame ni umwicanyi Kagame akwiye kubaho ese ko ubitekereza ukanyura muri ukanyura inibox cyangwa ukantelefona uvuga uti harya mubigeze tubigezeye urabimpumye ngwino tubikorane tubane uriya muntu tujye mu Rwanda tubishatse dushake tugaruke ino dukorere ino dukorere mu Rwanda dufashe abacuruzi bacururize hirya no hino abanyarwanda bashatse kujya hanze bahahe bagire gute ni abakozi u Rwanda tubugire rwa rundi urwo birwa baririmba ngo ni u Rwanda rwa paradizi u Rwanda rushobora gukira u Rwanda rushobora kubyaza ingufu amaboko y'abana barwo kuvuga ngo abanyarwanda ni benshi ku butaka butoya nubwo tuzabihindura iturufu ahari ibibazo tuhashyira ibisubizo banyarwanda banyarwandakazi nyabuna ntimuti igihe nimugane ihuriro dufite ibisubizo by'ibibazo by'abanyarwanda turi abantu ndabyumva ariko turumva mwadukosora mukatugira inama ariko ibintu tukabishyira iburyo agatsiko kakagenda abanyarwanda bakagira amahoro urakoze bwana Gisele
urakoze cyane bwana Epimake ntamushobora ngayo nguko rero abanyarwanda abanyarwandakazi va ku giti jya ku muntu ihuriro nyarwanda muraryumviye jahari kandi bafite ibisubizo ariko ribategeye n'amaboko yombi kugira ngo muze mufatanyirize mwese hamwe guhindura ibintu mu gihugu cy'u Rwanda kandi birashoboka nk'uko bwana Epimake amaze kubivuga reka rero nshimire bagenzi bacu twafatanyije muri kino kiganiro mbere nyine kuri bwana Epimake umaze kuduha kuduhugura ku byo dukwiye gukora ndetse na bwana Deni Serugendo bwana Ali Abdulkarim ndetse na Cedric Ntwari mwese ndabashimiye kuba mwaje gufatanya natwe kuri uyu mugoroba ndetse namwe mwaduteze amatwi n'abazatega amatwi mu minsi iri imbere reka rero nsoreze uyu munsi nyine twavuze ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge akaba ari ingingo yari ikomeye ku mutima nyakugendera Kizito Mihigo reka nsoreze rero ku ijambo yanditse mu gitabo cye haravuga ati iyo mvuga urukundo mu nyuguti nkuru ntabwo mvuga ayo marangamutima twumva imbere y'umuntu udushimishije ibyo no mu nyamaswa urabihasanga nazo zigira urukundo ariko iyo mvuga urukundo mu nyuguti nini mbavuga ubwo bushobozi bwa muntu butubashisha guha buri kiremwa muntu agaciro n'uburenganzira bumwe nk'ubwo twifuza ko twahabwa nubwo bushobozi bwo gutekereza ku byo bagenzi bacu bakeneye mbere y'uko dutekereza ibyo dukeneye ubwacu nizo mbaraga zitubashisha kubabarira no kwifuriza umunezero abanzi bacu naho kubabare mujye buri gihe mubufata nk'amahirwe duhawe kugira ngo twige kuzirikana abandi imbabazi n'urukundo rwa mugenzi wacu kubabara ni uburyo budasanzwe bwo kutwigisha kwicisha bugufi no kunoza ubumuntu bwacu ngayo rero amagambo twasigiwe na mutagatifu Kizito Mihigo Abanyarwanda Abanyarwandakazi rero umupira uri mu kibuga cyanyu nimwe mufite ubushobozi bwo kuba mwahindura ibintu mubishyizemo ubushake byose byashoboka murakoze rero muzagire weekend nziza abazajya mu nsengero muzasengere abanyarwanda bagenzi banyu ndetse n'isi yose nayo itorohewe cyane cyane muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 mwari kumwe na Kiseri Kanijabo ndizera ko wenda tuzongera guhura mu minsi iri imbere twongera kuganira ku byo twungurana ibitekerezo ku byo tubona bikwiye guteza igihugu cyacu imbere muri abantu b'agaciro mukomere cyane nakagaruka
Kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda gutema gutema imyaka yabo nigihe turi ingendo kireke rubanda rwiheze mu mire tora abaturage kirica Menwa